The sermon, beginning and ending of the Gentile dispensation, was delivered on January 9, 1955, at Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Ulalikiwa kuyamba ndikutha kwa nyengo ya mitundu. Unalalikidwa pa January 9, 1955, ku Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Beginning and ending of the Gentile dispensation. Kuyamba ndikutha kwa nyengo ya mitundu.
Good evening, friends. I'm very grateful to be here tonight again. Just lecture a while ago. I think right around 4 o'clock.
Usiku wabwino abwenzi. Ine ndili woyamikira kwambiri kuti ndili pano usiku uno kachiwiri. Ndinango choka kuno kanthawi kapitako. Ine ndikuganiza tinatuluka chama folokoloko.
And then I had we went out to see some more friends and got back 5 minutes after seven. Just had to come back down, so I'm kind of having to hunt a text yet, Brother Neville.
Ndiyeno ine ndimayenera kuti ife tinapita uko kuti tikawaona abwenzi wena ochuluka. Ndipo ndabwerera maminiti asanu itakwana 7. Ndimango yenera kuti ndibwerere kuno. Chotero ine ndikukhala ngati ndikusaka mutu panobe mbali Neville.
But now there is a request that just was called in from someone in Chattanooga, Tennessee. A loved one that was in a wreck 3 weeks ago and is lying unconscious still, and requests prayer here from the church.
Uma, sobano palijope mbajimene chapemphedwa kumene, chochokera kwa wina wake mu Chattanooga, Tennessee, wogondedwa wina yemwe anali mungozi masabata atatu apitawo, ndipo wagona chikomokere panobe, ndipo akupempha pemphero kuno kuchokera kwa mpingo.
Yes, you sure can, Brother. Yes, sir.
Ndi inuzedi mukoza mbali Neville, ingo bwerani, inde bwana.
I just almost forgot I made a promise to make an announcement tonight.
We were speaking of Melchizedek, who he was, and we nothing like got through with it, but maybe the next time coming in, we can pick up from there. Still in the book of Hebrews.
Iferinali kuyankhula za Melchizedek. Yemwe iye anali ndipo ife sitinakhala ngati tinatsirizana nacho. Koma mwina mwake nthawi yotsatira tikadzabwera muno, ife tikhoza kudzayambira kuchokera pamenepo, tikanali mu buku la Ahebri.
But tonight we turn over to the book of Daniel. You with your Bibles turn to Daniel 12. And we're going to read a little from there and talk maybe on some of God's word out of the book of Daniel.
Koma usiku uno ife titembenuzira ku buku la Daniel. Ndipo inu amene muli ndi ma Bible anu tembenuzirani ku Daniel 12. Ndipo ife tikuti tiwerenge pang'ono kuchokera pamenepo. Ndikuyankhula mwina pawena amawu a Mulungu ochokera mu buku la Daniel.
Now, Daniel was the prophet that was carried from Jerusalem down into Babylon in the carrying away of Babylon by King Nebuchadnezzar.
Tsopano Daniel anali mmodzi wa anali mneneri yemwe anatengedwa kuchokera ku Yerusalemu kupita ku Babylon. Mukutengedwera ku Babylon.
He was a young fellow when he went out into Babylon. There was not many of them that had still holding out the grand old faith.
Yanali munthu wang'ono pamene yankapita uko ku Babylon. Uko kunalibe ochuluka iwo amene anali akugwiritsabe chikhulupiriro chabwino chakale.
I like Daniel because he had purposed that in his heart when he went down into Babylon, that he was going to remain a believer.
Amen.
And he wasn't going to defile himself with the king's meat.
Ndipo ine ndimamukonda Daniel, chifukwa chake iye anali atalinga icho mu mtima mwake, pamene iye ankapita uko ku Babylon, kuti iye akanati akakhale ali wokhulupirira. Ndipo iye sanali kupita kukadziyipisa yekha, ndi zakudya za mfumu ndi zina zotero.
Now, the very thing in Daniel was the prophet to the Gentiles. Daniel saw all the Gentile age rise and fall.
Sobono chinthu chomwe chimene Daniel anali neneri kwa mitundu. Daniel anauona mbado wonse wa mitundu ukuka ndi kugwa.
He was the first one to be, we call the Gentile prophet. He was a Gentile himself, but he saw the Gentile dispensation from start to finish, in the head of gold and ending up in the feet of iron and clay.
Iye anali mmodzi woyambirira kuti akhale, ife timamutcha mneneri wa mitundu. Yesu anali wa mitundu iye mwini, koma iye anaiona nyengo ya amitundu, kuchokera koyamba mpaka kotsiriza, mumutu wa golide, ndi kudzathera mumapaza chitsulo ndi dongo.
And while down in there purposing in his heart that he wouldn't defile himself with the king's meat and with the king's affair.
Ndipo pamene anali kumusiuko, akulinga mumtima wake kuti saka natadzipise yekha ndi nyama ya mfumu ndi zochita za mfumu.
And another group of brethren named Shadrach, Meshach, and Abednego was down there with them, which was not prophets, but believers.
Ndipo gulu lina la mbale, wotchedwa Shadrach, Meshach, ndi Abednego, anali ali uko ndiwo, amene sanali aneneri, koma okhulupirira.
And they also purposed in their heart. And then when those four believers come together, I'd imagine quite oftenly they had prayer meetings together.
Ndipo iwo nawonso analinga mumtima mwawo. Ndiyeno pamene okhulupirira anayawo amabwera palimodzi, ine ndikanalingalira mowirikiza nditu iwo anali ndi misonkhano ya pemphero limodzi.
Just like we do, we get together because we have things in common. You know, there's an old slogan that says, birds of a feather flock together, and that's an old proverb, rather.
Basi monga ife timachitira, ife timabwera palimodzi, chifukwa ife tilinazo zinthu zofanana. Inu mukudziwa pali chipipiriso chachikale chimene amati mbalame za nthenga zimaulukira limodzi. Ndipo uwo ndi mwambi wakale kani.
And that's a pretty good thing too. Birds of a feather flock together. Aren't you happy for that?
Yeah.
Sure, birds of a feather flock together.
Ndipo icho ndi chinthu chabwino kwambiri nachonso. Mbalame za nthenga zimaulukira limodzi. Kodi sindinu wokondwa chifukwa cha izo ndithudi mbalame za nthenga zimaulukira limodzi.
Not long ago I was sitting in a meeting where there was a man discussing something and he said, well, he's talking about the souls that went to prison, was in prison that Jesus went and preached to after his death.
Osatikale litali ine ndinali ndidakhala mu msonkhano kumene kunali munthu akukamba china chake. Ndipo iye anati chabwino, iye anali akuyankhula za miyoyo imene inapita ku ndende. Inali mu ndende imene Yesu anapita ndipo anakayilalikira itachitika imfa yake.
And this man that was speaking said, well, what do you think about it? And a colored brother raised up, he said, well, that's just what the Bible said. He went and preached the souls that were in prison.
Ndipo munthu uyu yemwe anali kuyankhula anati, chabwino, kodi inu mukuganiza chiyani za izo? Ndipo mbale wachikuda anauka, iye anati, chabwino, ndizo basi zimene Bible limanena. Iye anapita ndipo anakalalikira kwa mioyo imene inali mundende.
So what do you think it was? That it was souls that didn't repent. And the long suffering, the days of Noah, while the ark was being prepared, just like the Bible said.
Anati, kodi inu mukuganiza kuti iyo inali chiyani? Anati, iyo inali mioyo imene si inalape mukupirira kotalika mu masiku a Noa, pamene chombo chinali chikukonzedwa. Basi monga Bible linanenera.
He said, no, said that this church preaching to those Pentecostal people that's in these denominations and everything, bring them out of prison.
Iye anati, ayi, anati, umeneo ndi mpingo uno ukulalikira kwa anthu achipentekoste awo amene ali mu zipembezo izi ndi chilichonse kuwabweretsa iwo kuchokera ku ndendezo.
He said, now look here, brother. He said, Pentecost wasn't even mentioned there. He said that he just said that he went and preached to the souls that were in prison.
Yana di sovano, tanganani, kunombale. Yana di chipentecosite, sijina churidwe nkomwe pamenepo. Iye anani nakuti, iye anango nena kuti, iye anapita ndipo anakalalikira kwa mioyo imene inali mundende.
So I said, amen, that's right. And the minister looked around at me and said, birds of a feather flock together.
Chotelo ine ndinati, amen, ndiko kulondola. Ndipo mtumiki anayangana mo potolo kela kwa ine. Ndipo anati, mbala mezantenga, zima uluka palimodzi.
So that's right, brothers of like precious faith, believing just what the scripture says is the truth.
Ine ndinati uko kulondola. Abale achikulupiriro chofunika chofanana. Kukulupirira basi chimene lemba likunena. Ndicho choonadi.
Daniel had three of those companions that were with him.
Daniel anali nawo anzake atatu amenewo. Omwe anali ndi iye.
You know it's good when you're away from home to find somebody that's with you.
Amen.
Somebody that will stand by you. A real good friend.
Inu mkudziwa ndi zabwino pamene iwe uli kutali ndi kwanu kuti umupeze wina yemwe ali ndiwe wina yemwe anga ime ndiwe nzako weni weni wabwino.
Oh my, in foreign lands when you find someone who wants to be your buddy and loves you and stands by you, that's worth so much, especially a stranger.
Oh my, mumayiko achilendo pamene iwe umupeza wina yemwe akufuna kuti akhale bwanawe wako ndipo akukukonda iwe ndipo akumaima ndi iwe ndizo zolemerera kwambiri makamaka mlendo.
And these brothers were taken away from their city and their city was burned and all their vessels and the holy things of God have been taken down into Babylon and was put in the treasure house of King Nebuchadnezzar, who had carried out a great grand Gentile king.
Ndipo abale awa anatengedwera kutali kuchokera ku mzinda wawo. Ndipo mzinda wawo unawotchedwa. Ndipo zipangizo zawo zonse ndi zinthu zoyera za Mulungu zinali zitatengedwera uko ku Babiloni. Ndipo zinakayikidwa mu nyumba yosungira ya mfumu Nebukadinezar. Yemwe anali atawatengera iwo kumeneko, mfumu yaikulu ya pamwamba ya mitundu.
If God has permitted that, for their city to be burned, their church burned, and taken them down into the city, it was because that they had got away from God.
Tsopano ngati Mulungu analoleza zimenezo kuti mzinda wawo uwotchedwe, mpingo wawo kuti uwotchedwe, ndi kuwatengera iwo uko mu mzinda, izo zinali chifukwa iwo anali atachoka kwa Mulungu.
But he still had a believer that he could put his hands on and say, this is my servant. God has always had a witness somewhere.
Amen.
He never leaves himself without a witness.
Koma iye anali naebe wokulupirira, yemwe iye akanakoza kuikapo manja ake ndikuti, uyu ndi wantchito wanga. Mulungu ndai zonse wakhalali nayo mboni kwina kwake. Iye samadzisiya konse yekha wopanda mboni.
No matter if God has sometimes just one, but he's always had somebody that he could put his hands on and say, this is my servant, and he'll do as I tell him. Now, we like that.
Zilibe kanthu ndi nthawi zina amafika kwa munthu mmodzi yekha. Koma iye nthawi zonse amakhala naye wina wake, yemwe iye amakoza kuyikapo manja ake, ndikuti uyu ndi wantchito wanga. Ndipo iye azichita monga ine, ndikumuzira iye tsopano, ife timazikonda izo.
Notice then that when these brethren were down there, they were put to a test. Very beautiful example of what a true believer comes to when he really accepts the Lord Jesus as his Savior. He's always put to a test.
Kuzindikira ndiye kuti, Pamene abale awo anali ali kumeneko, iwo anayikidwa pa mayeso. Chitsanzo chokongola kwambiri cha chimene wokhulupirira woona amafikapo pamene iye wamulandira kwenikweni Ambuye Yesu monga mpulumusi wake. Iye nthawi zonse amayikidwa pa mayeso.
Satan still in the testing business. And it only comes about to help you. It's for your good. Every son that cometh to God must be tried, chastened, scourged. And in other words, give a little oppression, straighten it up.
Satana akanali munchito yoyesa. Ndipo izo zimabwera kokha kuti zikuthandize iwe. Ndi zaubwino wako. Mwana aliyense amene amabwera kwa Mulungu, ayenera kuti ayesedwe, kulangidwa, kukwapulidwa. Mwakuyankhula kwina, kupasidwa kupumphuntha kwa pang'ono, kukuwongola bwino.
And if God gives us some chastisement and we can't stand it, then we become illegitimate children and not the children of God.
Ndipo ngati Mulungu amatipasa ife kulanga kwina, ndipo ife nkusakhoza kukupirira iko, ndiye ife timakhala wana pathengo, ndipo sati wana a Mulungu.
Now a man that really got his face set towards heaven, no matter what takes place here on earth, he still got his face set towards heaven.
Sopano munthu yemwe wayika kwenikweni nkhope yake cholosa kumwamba, zilibe kanthu zimene ziti zizichitika pano pa dziko lapansi. Iye akanali ndi nkhope yake moloza kumwamba.
His friends may forsake him, his family may forsake him, his pastor may forsake him, but there's one that won't forsake him. That's God.
Abwenzi ake akhoza kumusiya iye, banja lake likhoza kumusiya iye, Abusa akakhoza kumusiya iye, koma alipo mmodzi yemwe sangakhoze kumusiya iye, ameneyo ndi Mulungu.
And when your mind is made up, I like that. Daniel had burned all the bridges behind him. He wasn't planning on going back anymore.
Amen.
He wasn't watching his back trail. He was looking, forsaking those things which are in the past. He pressed on to the mark of the high calling.
Amen.
Ndipo pamene malingaliro ako apangika, ine ndimakonda izo. Daniel anali ataotcha milato yonse ya mbuyo mwake. Iye sanali kulinga zoti abwereremo kenanso. Iye sanali kuyangana njira yake ya mbuyo. Iye anali akuyangana kusasamala zinthu izo zimene zili za mbuyo. Iye anakanga milabe wakumalo akuitana kwa pamwamba.
That's what we should be doing. That's what the church should be doing.
Ndipo chimene ife tiyenera kuti tizichita. Ndicho chimene mpingo uyenera kuti uzichita.
And as I noticed then, God permitted Satan to give him the test. And all they tested him by the fire. They tested them also by the lions then, and in every instant, God brought them out more than victorious.
Ndipo monga ine ndikuzindikira ndiye Mulungu anamulola Satana kuti amupase iye mayeso. Ndipo iwo anawayesa iwo ndi moto. Iwo anawayesa iwo naponso ndi khola la mikango. Ndipo nthawi iliyonse Mulungu anawatulutsamo iwo opotsa agonjetsi.
Many are the testing of the righteous, but God delivers him out of them all.
Amen.
How marvelous that is. How we appreciate that. Trials, tribulations, tests, all working for the good.
Otuluka ndi mayeso awo lungama, koma Mulungu amamupulumutsa iye kwa iwo onse. Ndi zopambana bwanji izo. Momwe ife tikuyamikirira izo, mayesero, masauso, zoyesa zonse zimagwirira ntchito kwa ubwino.
After a while, God can see that and he can put his trust in you, and then he'll do great things for you.
Patapita kanthawi, Mulungu amakhoza kuona ndiye kuti iye akhoza kuyika chidaliro chake mwa inu. Ndiyeno iye angachitire zinthu zazikulu.
Now we find out then that Daniel became an instrument in the hand of God while he was away from his own people, out of his own city, away from his own church in a strange land, God used him.
Tsopano ife tikupeza ndiye kuti Daniel anakhala chida mudzanja la Mulungu pamene iye anali ali kutali ndi anthu ake omwe kunja kwa mzinda wake omwe kutali ndi mpingo wake omwe mudziko la chilendo Mulungu anamugwirisa ntchito iye.
Now you can be away from whatever you may be. You can be away from all your loved ones, or you can be away from your church, but you can still be an instrument in the hands of God. God can use you for a testimony or for anything that He wishes to use you for.
Tsopano, iwe ukhoza kukhala kutali ndi chilichonse, chomwe iwe ungati ukhale. Iwe ukhoza kukhala kutali ndi okondedwa ako onse. Kapena iwe ukhoza kukhala kutali ndi mpingo wako, koma iwe ukhoza kukhalabe chida mu manja a Mulungu. Mulungu akhoza kukugwirisa ntchito iwe mwa umboni kapena mwa chilichonse chimene iye angakhumbe kuti akugwiritsire ntchito kwa icho.
Beautiful examples. The Bible is just so chug full of those things. Everywhere you turn, don't you love to read the Word? Oh, I just read it sometime and weep.
Zitsanzo zokongola. Bible langokhala lokomereredwa kwambiri kudzaza ndi zinthu zimenezo. Paliponse pamene iwe ungatembenuze. Kodi inu simumakonda kuwerenga mawu? Oh, ine ndimango wawerenga iwo nthawi zina ndikukhetsa misonzi.
Here a few days ago I was reading in the room there and I just had to sit down and cry like a baby. I got up, walked around my chair, put my hand on my chair, looked down my Bible again, I just broke out, went around the chair again, looked back at it again.
Kuno masiku angapo apitawo ine ndinali kuwerenga muchipinda uko. Ndipo ine ndinangochita kukhala pansi ndikumalira monga khanda. Ine ndinazuka ndipo ndimayenda mozungulira mpando wanga. Kuika dzanja langa pa mpando wanga. Kuyangana pansi pa Bible langa kachiwiri. Ine ndinangosweka. Ndinapita mozungulira mpando kachiwiri. Ndinayangana mbuyo kachiwiri pa iro.
Oh God, in there is eternal life.
Amen.
To every man or woman that will dare to put their trust in it and believe it. Eternal life.
Ine ndinaganiza, oh Mulungu, mkati mmenemo muli moyo wa muyaya, kwa mwamuna aliyense kapena akazi, amene angayerekeze kuti ayike chidaliro chawo mwa iro. Ndikulikhulupirira ilo moyo wa muyaya.
And he said, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me.
Ndipo iye anati, fufuzani malemba, pakuti mwa iwo inu mukuganiza kuti inu muli nawo moyo wa muyaya. Ndipo iwo ndi amene amachitira umboni za ine.
Search the scripture. The word of God is a lamp unto our feet. That we should be guided then. It's the light that follows the pathway that leads us from victory unto victory.
Fufuzani lemba, mawu a Mulungu ndi nyali ya kumapazi kwathu. Amene ife, imene ife tiyenera kumalondoleredwa nayo ndiye. Ndi kuwala kumene kumatsatira njira imene imatitsogolera ife. Kuchokera kuchigonjetso kupita kuchigonjetso.
Now before you can have a victory, there has to be a battle. If there's no battle, there's no victory.
Tsopano, inu musanati mukhale nacho chigonjetso, payenera kuti pakhale nkhondo. Ndipo ngati palibe nkhondo, palibe zigonjetso.
So we ought to be thankful for the battles and the trying if God's given us the opportunity to have victories.
Amen.
Oh my, don't that make it a little bit better now?
Chotelo ife, tiyenera kumakhala oyamikira chifukwa cha zinkhondo ndi zotiyesa. Ndipo ndi Mulungu amene akutipatsa ife mwayi kuti tikhale nazo zigonjetso. Oh my. Kodi izo sizikupangani inu wabwinoko pang'ono tsopano?
See, the battle come along, somebody saying something bad about you. Sickness come on to you. Maybe God give you those light afflictions that He might heal you and show His favor to you. Let you see what He means by it. He loves you.
Mugona, ngondo imabwela motsatira, wina wake, kunena china chake choi papa iwe, matenda kubwela kwa iwe, mwina mwake mulungu, akukupatsa iwe zosausa, zopepuka izo, kuti yakoze kukuchiza iwe, ndi kusonyeza kukukonda kwake kwa iwe, kukulola iwe kuti uone chimene iye akudandauza ndicho. Iye amakukonda iwe.
The old shepherd story that was told there in Jerusalem in the holy lands of a shepherd was packing a sheep. And he said, what you packing it for? He said, it's got a broken leg.
Ndano yakale yambusa imene nkanenedwa uko ku Yerusalemu mu maloyera yambusa atanyamula nkhosa. Ndipo iye anati, kodi iwe ukuinyamuliranji iyo? Anati, iyo ili ndi mwendo wothyoka.
Said, how to do that fall over cliff? Said, no, I broke its leg.
Anati, iyo inachita motani izo? Inagwera mupombo? Anati, ayi, ine ndinaithyola mwendo wakewo.
He said, well, you're a cruel shepherd to break that sheep's leg. You know, I loved it. And said it was going astray, and I couldn't make it mind me, so I broke its leg so I could give it some extra attention so then it would love me and follow me.
Ya anati bwanji, ndiwe mbusa wankhaza, kuthyola mwendo wankhosa imene. Anati, ayi, ine ndimayikonda iyo. Ndipo anati, iyo inali kupita mosochera, ndipo ine sindikanakonza kuipanga iyo kuti isamaleza ine. Chotero, ine ndinayithyola mwendo wake. Chotero ine ndikanakonza kumayipatsa iyo chisamaliro china chapadera. Chotero ndiye iyo ikanati sindikonda ine ndikumanditsata ine.
Sometimes God has to let us break down just a little bit in health. Amen. To give us a little extra attention. Amen. To get us up on His lap. To woo us up in His bosom.
Ndawi zina mulungu amachita kuti lola ife kuti tuonongeke pang'ono pokha muthanzi. Kuti azitipasa ife chisamaliro chapadera. Kuti atitengele ife pa chilolo chake. Kuti atilere ife mu chifuwa mwake.
When the doctor said nothing can be done, then he'd take us into his bosom, say, see, I love you. I'm going to let you get well.
Pamene adokotala anati palibe chinthu chingakhoze kuchitidwa, ndiye iye amatitengela ife muchifuwa chake kuti taona, ine ndimakukonda iwe. Ine ndikulola iwe kuti uchiritsidwe. Mukuona?
Oh, doesn't that just make life a little better?
Amen.
Oh, he's so great. He's a marvelous shepherd, isn't he?
Oh, kodi izo, sizi kungo pangisa moyo bwinoko pang'ono. Oh, iye ndi wankulu kwambiri. Iye ndi mbusa wododometsa. Sijoncho iye.
No wonder David said, the Lord is my shepherd. I shall not want. How he leads us to the side of the still waters and restores our soul and runs our cups over and anoints us in the presence of the enemy.
Palibezo dabwitsa David anati, Ambuye ndi mbusa wanga, ine sindizasowayi. Ndipo momwe iye amatisogolera ife champhepete mwa madzi odika, ndipo amabwezeresa moyo wathu ndi kusefukiritsa chikho chathu ndi ndipo amatidzoza ife mukukhalapo kwa mdani.
Did you ever get anointed in the presence of your enemy? Just to testify to your cup just boiled over, you know. Just how marvelous it is to be anointed when the presence of your enemy.
Kodi inu munayamba mwadzozedwapo mukukhalapo kwa mdani wanu? Kumango chitira umboni mpaka chikho chanu chikumango mawira motayikira. Inu mukudziwa, basi ndikudodometsa kwake iko kuli kuli ukhale wodzosedwa pamene uli mukukhalapo kwa mdani wako.
Now, notice, then God took King Nebuchadnezzar and made him a tool in his hand.
Tsopano zindikirani, ndiye Mulungu anamutenga mfumu Nebuchadnezzar ndipo anamupanga iye chida mudzanja lake.
And when King Nebuchadnezzar died, after he had the grass grew out, his hair like lion or like eagle's feathers, and his fingernails like the claws of the eagle, and so forth, and God had to let him know who was the real king.
Ndipo pamene mfumu Nebukadinezara anapa, iye atakhala nazo, mauzu atakula tsitsi lake longa mkango, kapena longa mthenga za mphungu, ndi zikhadabo zake zonga zikalawesa za mphungu, ndi zina zotero. Ndipo Mulungu anachita kumulola iye kuti adziwe yemwe anali mfumu yeniyeni.
After his death, Belteshazzar, his grandson, succeeded him, and then he was more wicked than King Nebuchadnezzar.
Pambuyo pa imfa yake, Belteshazzar, mzukulu wake, analowa mmalo mwa iye. Ndipo ndiye, iye anali woyipa kwambiri kuposa mfumu Nebuchadnezzar.
And one night there they had a great big party. They called all their magistrates and all the officers in for a great big jamboree.
Ndipo usiku wina uko, iwo anali ndi phwando lalikulu kwambiri. Iwo anayitana onsawo, oweruza milandu awo ndi mabwana onse mmenemu, ku phwando lalikulu kwambiri.
And while they were having this jamboree, and they went and called out and took the vessels, the holy vessels of God, just to make fun of God, and drank wine to their gods, a toast out of the vessels of the Lord.
Ndipo pamene iwo anali ndi phwando ili, ndipo iwo anali anapita, ndipo anayitanisa, ndipo anakatenga zida zopatulika za Mulungu, kungoti amuseleule nazo Mulungu, ndi kumwela vinyo kwa milungu yawo, kugunditsana ziko, pogwirisa ntchito zida za Ambuye.
Now, a man is permitted to travel so far, but there's a separating line between life and death. You must never cross that.
Tsopano, munthu amaloledwa kuti ayende patali chotero, koma pali nzere wolekanitsa pakati pa moyo ndi imfa. Inu musamati muziwoloka konse umenewu mukuona.
You can go on with your little foolishness for a while, but you better know where the line is.
Inu mukhoza kumapitirira ndi zopusa zanu zazing'ono kwa kanthawi, koma ndi bwino kuti inu muzidziwa pamene nzere uli.
Did the Lord ever check you on anything? He does all of us, pull the check reins and it's far enough now. Then you better watch what you're doing from then on. If you're stepping across towards that line.
Kodambu ya namba, akuimikani inu pa chiri chonse, ya matitero tonse ife, kukoka zingwe zo imitsila, kuri apo wapitiriza mokwa nila tsopano. Ndiye kuri bwino kuri iwe, uziangana zomwe iwe ukuchita, kuchokela apo mpakana. Ngati iwe ukuponda moloka, chakunzele umenewo.
And that night when God pulled the check reins on him and he wouldn't listen, goes on down and brings out the vessels of the Lord, begin to drink wine and a toast to their God.
Ndipo usiku umenewo pamene Mulungu anakoka zingwe zoyimitsira pa iye, ndipo iye sanafune kumvera, anapitabe uko ndi kukabweresa zida za Ambuye, anayamba kumwa vinyo ndi kugundanisa ziko kwa Mulungu wawo.
Then there came a hand down out of heaven and wrote on the wall, teeny, teeny, tekla, praisha, means thou art weighed in the balance and found wanting. No one could interpret it. It was unknown tongues.
Ndiye pamenepo kunabwela dzanja pansi kuchokela kumwamba, ndipo linalemba pakoma, mene mene tekele ufarasini. Kurandauza inu mwezedwa mumuyezo, ndipo mwapezeka operewera. Palibe wina kana koza kutandauzira zimenezo, awo anali malilime osadziwika.
And there was a man there had the gift of interpretation, Daniel. So he comes down and interprets and tells the king what would happen, and there God destroyed that nation.
Amen.
Babylon.
Ndipo kunali mwamuna kumenekwa anali ndi mphaso ya kutandauzira, Daniel. Chotelo iye anabwela kumeneko na atandauzira. Ndikuiuza mfumu chimene chikanati chichitike. Ndipo pamenepo Mulungu analiwononga fuko limenelo Babiloni.
While Daniel being there, he saw great visions and wrote concerning them for this great consolation that we have today, knowing and setting in order the end of the Gentile kingdom.
Pamene Daniele pokhala ali kumeneko iye anaona masomphenya akulu ndipo analemba zokhudza iwo chifukwa cha chitonthozo chachikulu ichi chimene ife tili nacho lero kudziwa ndi kukhazikisa mudongosolo kutha kwa ufumu wa mitundu.
Notice how perfect. Just get it post now. He's seen first the image standing in the field when he interprets the dream of the king.
Zindikirani ungwiro wake ingozimvetsani izo mwacheru tsopano. Iye anaona poyamba fano litayima pabwalo pamene iye ankatanthauzira loto la mfumu.
He was a spiritual man. He dreamed dreams, saw visions, interpreted dreams. God was with him. And everyone knew that too.
Iye anali munthu wa uzimu. Iye ankalota maloto, ankaona masomphenya, ankatanthauzira maloto. Mulungu anali ndi iye. Ndipo aliyense ankadziwa zimenezo nawonso.
And when he saw the vision, the head of gold and the breast chair of silver and the thighs of brass and the feet of iron. Notice each kingdom got a little harder.
Ndipo pamene iye anaona masomphenya muti wa golide ndi chifuwa pa cha siliva ndi njavu za mkuwa ndi mapaza chitsulo zindikirani ufumu uliwonse unayamba kulimbirapo pang'ono.
King Nebuchadnezzar's kingdom was the head of gold. He interpreted, told him just exactly how those kingdoms would succeed each other unto the end.
Ufumu wa mfumu Nebuchadnezzar unali mutu wa golide. Iye anautanthauzira iwo. Anamuza iye ndende basi momwe maufumu amenewo akanati adzapambanirane wina ndi unzake mpaka kumapeto.
Then, notice, from gold is the softest. Silver is next. Then brass is next. Then iron is next. Harder, colder, farther away.
Ndiye zindikirani. Kuchokera ku golide, ndiwofewesetsa. Siliva ndiwotsatira. Ndiye mkuwa ndiwotsatira. Kenako chitsulo ndichotsatira. Kulimbira. Kuzizirira motalikira kutali.
Notice, then, in the midst of all that, Daniel beheld the image until a stone was hewed out of the mountain that was cut out without hands.
Zindikirani, ndiye, mkati mwa izo zonse, Daniele, analiyang'ana fano mpaka mwala, unadulidwa kuchokera mupiri, umene unadulidwa mopanda manja.
That rolled into the image and broke it and made it like wheat on the summer threshing floor and the winds drive away.
Iwo unagubuduzikira pa chifano ndipo unachiswa icho. Ndipo unachipanga icho monga tirigu pabwalo lopundira la chilimwe. Ndipo mbepo inauluzapo.
And the stone grew into a great mountain that covered all the earth. The sea, that was the coming of the Lord Jesus, which is now at hand.
Ndipo mwalawo unakula nukhala piri lalikulu limene linaphimba dziko lonse ndi nyanja kumeneko kunali kudza kwa Ambuye Yesu kumene tsopano kuli pafupi.
He goes on, when he was down by the river one day, he fell into a trance and saw a vision. Many of those with him, they didn't see the vision, for it was given only to Daniel. You see it?
Iye akupitirirabe pamene iye anali uko chakunsinje tsiku lina iye analowa muchizimbwizimbwi ndipo anaona masomphenya ambiri a iwo anali ndi iye iwo sanawaone masomphenyawo pakuti iwo anapasidwa kwa Daniele yekha. Inu mukuona izo?
Someone can stand right next to you and see things that you can't see to save your life.
Amen.
Right? Someone said, I don't believe that, I never seen nothing. Because it wasn't for you to see it.
Wina waga koza kuima pafupi kumene ndiwe, ndipo kumaona zindu zimene iwe, sunga koze kuziona, kuti apulumuse moyo wako, ndiko kulondola, Wina wakenati ine sindi kukulupirira izo. Ine sindi naone kantu. Chifukwa izo, sizinaliza iwe kutu uzione izo.
Then it went with Paul. When Paul was struck off of his horse and had to fall onto the dirt. And water as it was on the dirt. None of them heard that voice or seen that vision. Paul saw it.
Yuamena nkabila ndi Paulo, pamene Paulo anakandhidwa, nagwa pakavalo wake, ndipo anachita kugwela padoti. Ndi kugubuduzika, monga izo zika nachitikira padoti. Palibe aliyense wa iwo analimva phokoso limenelo, kapena kuona masomphenya amenewo, Paulo anawaona iwo.
None of them saw the star of the cross, the every observatory, but the wise man.
Panalibe aliyense wa iwo anaiona nyenyezi, imene inadusa mofufuzira muli monse, koma amuna anzeru.
Many things that way God has designated for certain people to see and others cannot see.
Zindu zambiri manjila imeneyo, mulungu wakonza kuti wanthu ena ake kuti aziziona, ndipo ena sanga koze kuziona.
Oh, I love that. When God in his infinite wisdom has predestinated or foreordained for certain things to happen, it can happen to the person sitting right next to you and you'll know nothing about it.
Oh, ine ndimakonda izo. Pamene mulungu, munzelu zake zopanda malire, anakonzeratu kapena anadziwiratu, kuti zindu zina zake zidzachitike. Izo zikoza kuchitika kwa munthu atakhala pafupi kumene ndi iwe, ndipo iwe osadziwa kalikonse za izo.
Look at Dothan. When Elijah was down at Dothan and there was all surrounded there by the aliens that come in, the Syrian army, looking for Elijah, the prophet.
Tayang'anani ku Dothan. Pamene Eliya anali uko ku Dothan. Ndipo iwo anali atazunguliridwa konse kumeneko. Ndi alendo amene anabwera mmenemo, ankhondo a Asiriya, akumufunafuna Eliya mneneri.
Or when they begin to find out every time the Syrians that come over to Israel to make war, while the Israelites would be laying an ambush for them.
Pakuti pamene iwo anayamba kuti afufuze, ndawi iliyonse imene Asiriya akanati abwere ku Israeli kuti adzapange nkhondo, bwanji. Aisraeli amakhala atawabisalira iwo.
And so the king of Syria called him up and said, now wait a minute. Who is for us and who's for Israel? Said, somebody in my group is a spy that's going to tell Israel just where we're coming in at. For they're always there waiting for us.
Ndipo chotero mfumu ya ku Syria inawaitanitsa iwo inati, tsopano dikirani minute. Ndi ndani ali wa ife? Ndipo ndi ndani ali wa Israeli? Anati wina wake mugululanga ndi mzondi. Yemwe amapita kuka wauza Israeli basi. Kumene ife titi tilowereko. Pakuti iwo ndawi zonse amakhala ali kumeneko akutiyembekezera ife.
And one man had a little spirituality in his mind. He said, nay, my father, but it's the prophet Elijah.
Amen.
For he knows in his bedroom what you're going to make your move next.
Amen.
Ndipo
munthu mmodzi anali nawo uzimu pang'ono pa iye. Iye anati, ayi bambo anga. Koma ndi mneneri Eliya. Pakuti iye amadziwa muchipinda chake kumene inu muti mupite kenako. Amen.
Oh, when atomic powers begin to shake, I'm so happy that the word of God is... tell us where to go to.
Amen.
Flee to the rock, Christ Jesus.
Oh, pamene mbambu za atomiki zidzayamba kugwereza. Ine ndiliwokondwa kwambiri kuti mawa mulungu atiuza ife kuti tidzapiteko, titawire kuthanthwe. Khristu Yesu.
Every man in it is safe and secured. Nothing can harm you. No atomic bombs, no cobalt, nothing else can touch the preserved of God.
Amen.
Safe, secure, anchored.
Mundhali ense menemo aliwotelezeka ndi ochingidwa. palibe dinga koze kukupwelekani inu, palibe mabomba atomiki, palibe mizinga, palibe chilichonse, chinga koze kukuza osungidwa kwa Mulungu, otetezeka, ochingidwa, ozikika.
What a marvelous hope, amen, that we have in Christ Jesus.
Ndijiembekezo chododomesa bwanji, chimene vetili nacho mwa Kristu Yesu.
Notice, there was a man with him, his servant, spiritual boy, walked and poured water on the hands of the prophet, a great physician he had.
Zindikirani, uko kunali munthu ali ndiye, wantchito wake, nyamata wa uzimu, ankayenda ndipo ankasanulira madzi pamanja a mneneri, udindo wa ukulu umene iye anali nawo.
But when he seen the Syrian army all around Dothan, had it all backed up, he said, my father, look out there, what a great number, why we're surrounded.
Koma pamene iye anawaona ankhondo a Syria atazungulira konse ku Dothani, anali atatchingidwa konseko, iye anali atatewanga, tayang'anani kunja uko, ndi chiwerengero chachikulu bwanji, poti ife tazunguliridwa.
Now that's the natural. Whenever things seem to go wrong, pointing the finger at you, saying this and that, and the doctor says you can't get well and so forth, that's just the natural thing. You think, oh my, this is the end.
Tsopano zimenezo ndi zachibadwa. Pamene chilichonse chioneka kuti chikulakwika, kulozetsa chala chawo pa iwe. Kunena izi ndi izo, ndipo adokotala kumati iwe sungakhoze kukhala bwino ndi zina zotero. Ndicho basi chinthu chachibadwa kuti iwe uganize, oh mai, awa ndi mapeto.
But Elijah said, there's more with us than there is with them.
Koma Eliya anati, alipo chuluka ali ndi ife, kuposa amene ali ndiwo.
Now you can imagine how that prophet or that Gehazi felt, the servant.
Tsopano inu mukoza kulingalira momwe mneneri ameneyo kapena Gehazi uyo anamverera wantchito.
He looked over at him and said, well, I don't see nobody. He said, God opened this boy's eyes.
Iye anayang'anitsitsa pa iye, iye anati bwanji, ine sindikumuona aliyense. Iye anati Mulungu, tsegulani maso anyamata uyu.
And as soon as God did something, here it is, yes, when God opened his spiritual sight, all around the prophets stood.
Ndipo mwansanga pamene Mulungu anachita china chake, ndizi apa mvetsanizo. Pamene Mulungu anasegula kupenya kwake kwa uzimu, konse kuzungulira pamenepo neneri, kunaima magaleta a moto ndi angelo a moto.
Why, he seen it. Why, the chariots of fire outnumbered that Syrian army by the thousands.
Amen.
Bwanji iye anaona, bwanji agalera moto anachuluka kuposa nkhondo a Syria waja ndi zikwi.
The mountains are on fire, angels are fire, horses are fire, chariots are fire.
Mapiri onse anali pa moto, angelo a moto, akavalo a moto, agaleta a moto.
And the Bible says the angels of God encamp about those who fear him. Amen.
Ndipo Bible limati, angelo a Mulungu amawazungulira iwo amene amamuopa iye.
Just the same tonight. I wonder what would happen if a man here tonight had the power to strike across your eyes and say, look, stand around this tabernacle tonight. You'll be a member here the rest of your life. Sure. Yes, sir.
Mofanana basi usiku uno, ine ndikudabwa chimene chikanati chichitike ngati munthu pano usiku uno. Akanakhala nayo mphamvu yoti akande maso anu ndi kuti taonani ayima pozungulira kachisi uno usiku uno. Inu mukanakhoza kukhala memba la pano kwa moyo wanu wonse. Zedi inde bwana.
Sometimes you can't see with your natural eyes, but you can feel the impulse of it. something near. A sixth sense that denotes something is near.
Ndawi zina iwe sunga koze kuziona izo ndi maso ako achibadwa. Koma iwe ukoza kumvelera kugunda kwa izo. China chake chili pafupi. Mphamvu ya chisanu ndi chimodzi imene imasonyeza kuti china chake chili pafupi.
Watch him this morning opening up the deaf ears, making the polio cripples walk around here like there was nothing wrong with them.
Muoneni iye mawa uno. Akutsegula makutu awogonda kupanga opuwala ndi polio kumayenda chakuno. Ngati panalibe kalikonse kolakwika ndi iwo.
What is it? It's the incense. The sixth sense. It's conscious, the spirit, that something is there. Have faith in God.
Ndi chiyani icho? Ndi mphamvu ya mkati. Ine ndikudandauza mphamvu. Mphamvu ya chisanu ndi chimodzi ndi chikumbumtima mzimu kuti china chake chili pafupi. Khalani ndi chikhulupiriro mwa Mulungu.
Now, he didn't see that first, but Elijah probably didn't see it. But he asked for the boy's eyes to see it. But Elisha was conscious that they were there.
Amen.
Tsopano, iwo sana tero. Iye sana zione izo poyamba. Koma Eliya mwina mwake sana zione izo. Koma iye anapempha kuti maso a nyamata aone izo. Koma Elisha ankamvelera kuti iwo anali pamenepo. Amen.
Thomas one time said, let me put my hands in his side. Jesus said, now you see and believe. How much greater is their reward who has never yet seen and yet believed. That's us tonight. And whosoever will believe without seeing.
Thomas, nawina anati, ndiloleni ine ndike manjanga mumbali yake. Yesu anati, sopano iwe, ukuona ndi kukhulupirira. Ndi yayikulu bwanji mphoto ya iwe amene sanaone konse panobe, ndipo komabe akukhulupirira. Amenewo ndife usiku uno. Kwa aliyense amene adzakhulupirire popanda kuona.
And notice, then Elijah walked out there to where the circumstance was, and he said to them, first he went out there, and the Bible said he smote them blind.
Ndipo zindikirani, ndi Eliya anayenda kupita kumene kuja, uko kumene chochitika ichi chinali. Ndipo iye ananena kwa iwo, choyamba, iye anapita kumeneko. Ndipo Baibulo limati iye anawakantha iwo khungu.
Blind. And walked right out to him. Everyone had perfect eyesight as far as I know. But the scripture said they were blind.
Khungu. Ndipo anayenda kunka kwa iwo komwe. Mmodzi aliyense anali ndi maso openya mwangwiro. Monga momwe ine ndikudziwira. Koma lemba limati iwo anali akhungu.
A little fellow a few nights ago said to me, if you be a man of God, smite me blind. And I said, you're already blind.
Amen.
Already blind.
Munthu wang'ono mausiku angapo apitawo anati kwa ine, ngati inu muli munthu wa Mulungu, ndikantheni ine khungu. Ine ndinati, ndinu wa khungu kale. Mugona. Wa khungu kale.
Notice, and he walked out there to where this great circumstance was. This great thing was, and he said, do you look for Elijah? Said, yes. Said, come on, follow me. I'll take you right to him. Elijah said it to them.
Zindikirani. Ndipo iye anaenda kupita kumeneko. Kumene chochitika chachikulu ichi chinali. Chinu chachikulu ichi chinali. Ndipo iye anati, kodi inu mukumufuna Eliya? Anati, inde. Anati, bwelani, nditsateni ine. Ine ndikutengerani inu kwa iye kumene. Eliya ananena izi kwa iwo.
What was he blind about? They were blind to the fact that that was the prophet of God. They were blind to it.
Kodi iwo anali akhungu kwa chiyani? Iwo anali akhungu kuchona chakuti ameneyo anali mneneri wa Mulungu. Iwo anali akhungu kwa icho.
And he led them right straight down in the ambush again. Said, come on, I'll show you Elijah. And it was Elijah taking them down there.
Amen.
Ndipo iye anawatsogolera iwo molunjika kumene kuchiwembu kachiwiri. Anati, bwerani, ine ndikakusonyezani inu Eliya. Ndipo uyo anali Eliya kuwatsogolera iwo kumeneko.
And when they looked around and found that they're surrounded around, the king said, my father, must I smite them? He said, would you take a prisoner to smite him? Said, give him something to eat and send him back to their country.
Ndipo pamene iwo anayang'ana pozungulira, ndipo anapeza kuti iwo anali atazunguliridwa mowazinga mfumu inati bambo anga. Kodi ine ndiwakande iwo? Iye anati, kodi inu mungamtenge mkaidi ndi kumukanda iye? Anati, apatseni iwo china chake choti adye, ndipo muwatumize iwo ku dziko la kwawo.
That's the way to settle wars, isn't that right? Thirdly, oh my, if we had only adopt that principle today, to feed your enemy. Do good to those that do evil to you. Amen.
Ndimomwe mungathetsere nkhondo. Kodi sikulondola uko? Ndithuli, oh my. Ngati ife tikanagoza kokha kutengera mfundo imeneyo lero, kuti uzimu udyesa mdani wako, kuchita zabwino kwa iwe amene achita zoipa kwa iwe. Amen.
There. Now, the blindness. Now, Daniel. Daniel foresaw, he was a prophet. He saw the coming of the Lord. He saw the end time come. He saw the Gentiles start.
Kumeneko tsopano khungu. Tsopano Eliya, kapena ine ndikutandauza osati Eliya tsopano. Koma Daniele. Daniele anaoneratu. Iye anali mneneri. Iye anaona kudza kwa Ambuye. Iye anaona nthawi yotsiriza ikuza. Iye anaona amitundu akuyamba.
And if you notice, the Gentiles started off with idol worship. They is worshiping a great idol sitting out in the field, an idol of a man.
Ndipo ngati inu mutazindikira, amitundu anayamba ndi kupembedza mafano. Iwo anali akupembedza fano lalikulu litakhala pabwalo apo, fano la munthu.
I believe Daniel himself, because King Nebuchadnezzar had called him Belteshazzar, which was his god. And he started worshiping an image of a righteous, holy man. And Daniel refused to do it. So did the Hebrew children, the Shadrach, Meshach, and Abednego.
Ine ndikukhulupirira Daniele mwini wake. Chifukwa, mfumu Nebukadinezala, anali atamutcha iye Betesazala. Amene anali mulungu wake. Ndipo iye anayamba kupembeza chifano cha munthu wolungama, woyera. Ndipo Daniele anakana kuchita izo, momwe anachitira. Anachitira wana Chihebri, Shadrach, Meshach, ndi Abednego.
That's the way it was issued in, and it was condemned, that head of gold was issued in by image worship, forced to it, and ended up in a supernatural hand writing a supernatural language that only supernatural understanding could understand it. Amen.
Ndipo omwe izo zinayambitsidwira. Ndipo izo zinatsutsidwa. Mutu uja wa golide unayambitsidwa. Ndikupembeza fano. Kukakamizidwira kwa izo. Ndipo zinasirizira mudzanja la uzimu likulemba chinenelo cha uzimu chimene kumvetsa kwa uzimu kokha kukanakoza kumvetsa izo. Amen.
That's the way the Gentile kingdom issued in, and it'll go out the same way.
Amen.
By supernatural works, supernatural interpretation.
Umo ndimo mwa mfumu wa mitundu unayambikira. Ndipo iwo udzatulukamo mwa njira yomweyo ndiko kulondola. Mwa ntchito za uzimu kutandauzira kwa uzimu.
Amen. You know what I'm talking about. Amen. The working of the supernatural. Amen. Oh, how marvelous. Aren't you happy tonight you believe in the supernatural?
Amen.
Yes.
Inu mukudziwa zomwe ine ndikuzikamba kugwira ntchito kwa cha uzimu. Oh, momwezi lili zododometsa. Kodi sindino okondwa usikuno, inu mumakhulupirira muzauzimu? Inde.
Now, then all to these visions, he showed him just where the nations would be standing. He showed him how that there were so many years depended yet on the Jews.
Tsopano, ndi adatha masomphenya amenewa, iye anamusonyeza iye basi kumene mafuko akanali adzakhala atayima. Iye anamusonyeza iye momwe kuti uko kunali zaka zochuluka chotero zodaliridwa pa Yuda apabe.
He said the Messiah shall come. He'll prophesy in the 70th week, which is 3.5 years. In the midst of it, he'll be cut off, which is 7 years. 70 weeks is determined for thy people. 7 years of prophecy to the Jews.
Yanati, Messiah Zaza, Yaza Nenera, Mumasabata, Amakumiasa Nundawiri, Zomeziri, Zagazita, Nditeka, Nkarima Izo, Yaza Duridwa, Zmeneziri, Zagazisa, Nundiziwiri. Masabata makumi asanu ndi awiri asimikiziridwa pandu wako zaka zisanu ndi ziwiri za uneneri kwa Yuda.
He said the Messiah, the priest, shall come and prophesy in the midst of the 7 weeks, 7 days. Will it be cut off? In the abomination, make his desolation, shall stand in his place. And they will tread down the walls of Jerusalem, Gentiles, for a time, time, and dividing of time.
Yanati. Ndipo Mesiya kalonga adzaza ndipo adzalosera mkati mwa masabata asanu ndi awiri, masiku asanu ndi awiri, iye adzadulidwa mu chonyasa chopangisa chipasuko, chidzayima mu malo ake, ndipo iwo adzaponda pa makoma a Yerusalemu a mitundu kwa nthawi nthawi ndi kugawaniza kwa nthawi.
Now, when Messiah comes, Jesus, he preached exactly 3.5 years and was cut off for a sacrifice. Amen. The daily obligation was taken away.
Tsopano, pamene Mesiya anadza Yesu, iye analalikira ndende zaka zitatu nditeka, ndipo anadulidwa kwa nsembe. Zofunikira zapatsiku zinachosedwapo.
And the desolation, the abomination that maketh desolation, the Mosm of Omer, was stood today in the place of the holy temple.
Amen.
The Mosm of Omer stands exactly where the temple stood.
Ndipo chipasuko, tembelelo lopangisa chipasuko, usilamu waku Oma, waimalelo pamalo akachisi wopatulika, nzikiti wa Oma, waima ndende pamene kachisi anaima.
And he said if they would tread down the walls of Jerusalem, over Jerusalem, until the Gentile dispensation be finished.
Ndipo iye ananena kuti, iwo akanati adzaponde pa makoma a Yerusalemu, pa Yerusalemu, mpaka nyengo ya mitundu idzakhale itatha.
But at the end of the Gentiles, there will still be 3.5 years yet to the Jews.
Koma pakutha kwa mitundu, zidzakhala zilipobe, zaka zitatu nditeka apobe kwa Yuda.
Now, notice one of the most striking things of prophetic history. I don't claim to know the prophecy of the Bible, but this is like reading a newspaper.
Amen.
Or claim. And what we read here we know is the truth.
Tsopano, zindikirani chimozi cha zinthu zokuza kwambiri cha uneneri wa mbiri ya kale. Ine sindikudzinenera kuti ndimadziwa uneneri wa Bible. Koma uku kulimonga kuwerenga newspaper zomveka kwambiri ndipo zimene ife tikuwerenga pano ife tikudziwa ndi choonadi.
Notice 2,500 years the Jews has been scattered to every nation under heaven.
Zindikirani zikwiziwiri eya zaka mazana makumi awiri ndi asanu, Ayuda akhala atabalalika kupita kufuko lililonse pansi pakumwamba.
As God hardened Pharaoh's heart, bringing him back, he hardened Hitler's heart, Mussolini's heart, and so forth, till he drove them back to Palestine.
Monga Mulungu anawumisa mtima wa Farao kuwabweretsanso iwo, Iye anaumisa mtima wa Hitler, mtima wa Mussolini, ndiwene otero, mpaka iye anawatamangitsa iwo abwelele ku Palestina.
Coming back, they have made him a nation again, and on May the 6th, 1947, the Jewish flag was raised over Israel for the first time for 2,500 years.
Bweleranso. Iwo anawapanga iwo fuko kachiwiri. Ndipo pa May 6, 1947, mbendera ya Chiyuda inakwezedwa pa Israeli kwa ndawi yoyamba kwa zaka mazana makumi awiri ndi asanu.
The oldest flag in the world was raised for the first time in 2,500 years.
Mbendera yakale kwambiri mudziko inakwezedwa kwa ndawi yoyamba muzaka mazana makumi awiri ndi zisanu.
And he said in the last days he raised up an ensign over Jerusalem, showing that the time is at hand.
Ndipo iye anati mu masiku otsiriza iye akanati adzakweze chizindikiro pa Yerusalemu kusonyeza kuti nthawi ili pafupi.
And notice, here not long ago I've seen a prophetic reel played from over there, and they're bringing in those Jews by the thousands, by airplanes, you see it in the paper and so forth. Looking like magazines been packing it.
Ndipo zindikirani, kuno osatika leli tali ine ndinaona kanema wa uneneri, akuseweledwa wochokera kumeneko. Ndipo iwo akuabweletsa umwayuda amenewo, mwazikwi pa ndege. Inu maziona izo mupepala ndi zina zotero, magazina aluku ndi Life, akhala kuzilemba izo.
Thousands of Jews returning, and they asked and said, what are you returning for? Old crippled people packing them on their backs, their little young ones, well, said, are you coming back to the homeland to die? Said, no, we're coming back to see the Messiah.
Zikwi za Yuda akubwelera, ndipo iwo anawafunsa iwo anati, kodi inu mukubwelera chiyani? Anthu achikulire wolumala akuanyamula iwo pa misana yawo, aang'ono awo anali. Anati, kodi inu mukubwelera ku dziko la kwanu kuti mukafe? Anati, ayi, ife tikubwelera kuti tidzamuone Mesiya.
Jesus said, when you see the fig tree putting forth its buds, and all the other trees putting forth their buds, know that time is nigh, or spring is nigh, summer.
Yesu anati, pamene inu mudzaona mtengo wa mkuyu kuyamba kuphukira kwake, ndi mitengo ina yonse kuyamba kuphukira kwake, mudziwe kuti nthawi ili pafupi, kapena chilimwe chili pafupi, dzinja.
So when you see these things come to pass, lift up your head.
Amen.
Your redemption's drawing nigh.
Chotero pamene inu muona zinthu izi zikufika pochitika, mutukule mitu yanu, chiwombolo chanu chili kuyandikira.
Tonight as this world is honeycombed by communism.
Usiku uno pamene dziko lino lili ngati chisa cha njuchi ndi chikominisi.
Oh, I was talking to a man a while ago on one of the best authorities I believe that I know of.
Oh, ine ndinali kuyankhula kwa munthu nthawi yapitayo pa wina wa ulamuliro wapamwamba ine ndikukhulupirira amene ine ndikuwadziwa.
And when he spoke things concerning this nation and communism, they would shake you to your knees. Right? How it's honeycomb, there's nothing solid no more. Not even in our own country, hardly.
Ndipo pamene iye amayankhula zinthu zokhuza fuko lino ndi chikominisi, izo zikanakhoza kukugwerezani inu mpaka mu mahondo anu kulondola, momwe ilo lili ngati chisa cha njuchi, palibe kanthu kolimba panonso, osati ngakhale mu dziko lathu lomwe mkomwe.
There's only one solid thing that all know will stand. That's the rock, Jesus Christ. We receive a kingdom that cannot be moved.
Pali chinthu chimodzi chokha cholimba chimene ine ndikuchiziwa kuti chidzayima ndicho Thanthwe Yesu Khristu. Ife tikulandira ufumu umene sungakhoze kusunthidwa.
And in this day when everything else is falling, we have a solid foundation.
Ndipo mutsiku lino pamene chinthu chilichonse chikugwa ife tili nawo maziko okhazikika Ambuye Yesu Khristu.
Come into it, friends, as a shelter in a time of storm. What a marvelous thing.
Bwerani mwa ilo abwenzi ndilo pousa mu nthawi ya mkuntho. Ndi chinthu chopambana bwanji.
He's seen all this coming to pass. We see the Jews now. The Bible said that Jerusalem and it would blossom as a rose. And how they have irrigated that land.
Yana una zonse izi zikufika pochitika. Ife tikwaona Ayuda tsopano. Bible linanena kuti Yerusalemu. Ndipo iye adzaphulika monga duwa. Ndipo momwe iwo alitsiririra dziko limenelo.
And they also, the prophet spoke, and said that day that water will come from the north.
Ndipo iwo naponso mneneri anayankhula ndipo anati, tsiku limenelo kuti madzi azidzabwera kuchokera kumpoto.
There was no water there then, no springs there then. But in the last few years is a gusher come up. As water in the valleys. And they're irrigating as one of the greatest agricultural spots for its size in the world.
Kunali kopanda madzi kumeneko apo. Kopanda kasupe kumeneko apo. Koma muzaka zingapo zapitazi kuli okuguma amene abwerapo. Ndipo atsirira zigwazo. Ndipo kutsirira kwawo ndi kumodzi kwa malo akulukulu amalimidwe. Chifukwa chakukula kwake mudziko.
And all these great chemicals right in the Dead Sea, there's enough chemicals down in the bottom of it that all the wealth of the world couldn't buy.
Ndi mangwala onse ambiri munyanja yakufa momwe muli mangwala okwanira akupezeka pansi pa iyo amene chuma chonse cha mdziko sichikanakhoza kuwagula iwo.
The chemicals, uranium and everything else right in the bottom of the Dead Sea, which now belongs to Israel.
Mangwala, uranium ndi china chilichonse pansi pomwe pa nyanja yakufa zomwe tsopano zili za Israeli.
Fig tree putting forth its bud. Not only that, but the other trees are putting forth its bud.
Mtengo wa mkuyu ukuyamba kuphukira kwake. Osaliwoka koma mitengo inayo ikuyamba kuphukira kwake.
The communist is putting forth bud. The Antichrist is putting forth bud. And the Church of God is putting forth bud.
Amen.
She's blooming out into her power again.
Achikomini si akuyamba kuphukira. Wotsutsa Khristu akuyamba kuphukira. Ndipo mpingo wa Mulungu ukuyamba kuphukira. Iwo ukufalikira mu mphamvu yake kachiwiri.
The palmer worm eat part of it, the canker worm eat part of it, the hook worm eat part of it, the caterpillar eat part of it, but God said it will live again.
Amen.
She's putting forth buds now.
Chimbalanga chinadya gao la iwo. Chilimamine anadya gao la iwo. Mbozi zinadya gao la iwo. Anoni anadya gao la iwo. Koma Mulungu anati, iwo udzakhala moyo kachiwiri. Iwo ukuyamba kuphukira tsopano.
The trees are putting forth buds. Daniel foresaw it and rejoiced.
Mitengo ikuyamba kuphukira. Daniele anaoneratu izo. Ndipo anasangalala.
Now, at this time he says, and at that time, the 12th chapter, and at that time shall Michael stand up, the great prince that standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble, such as never since there was a nation, even to that time.
Sobano pandhawi no yanat, ndipo pandhawi meneyo, mudu wa 12, ndipo pandhawi meneyo, Mikaeli, adzayimirira kalonga wamkulu amene amayimira wana anthu ako. Ndipo pamenepo kudzakhala nthawi ya mavuto yonga imene sinakhalepo chikhalireni palifuko ngakhale mpaka kuiyo nthawi.
And at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book.
Ndipo panthawi imeneyo anthu ako adzawomboledwa, mmodzi aliyense yemwe adadzapezeke atalembedwa mu buku.
Oh my! Aren't you glad your name is on his book?
Oh my! Kodi sindinu okondwa kuti dzina lanu lili pa buku lake?
When Daniel over here saw him come to the Ancient of Days, whose hair was as white as wool, and he opened up the books, and they were judged every man out of the books. The great white throne judgment.
Pamene iye Daniele chapa, anamuona iye, anabwera kwa wamasiku amakezana, yemwe dzidzi lake linali loyela monga ubweya, ndipo iye anatsegula mabuku, ndipo iwo anaweruzidwa, munthu aliyense kuchokera mu mabuku, chiweruzo cha mpando oyela waukulu.
Now, Daniel is given this assurance at the end of each Gentile dispensation.
Tsopano, Daniele akupatsidwa chisimikizo ichi, ndipo pa mapeto anyengo ya amitundu.
Read the, when you go home tomorrow, read the 11th chapter. You can see how the king of the north is coming down, which is nothing else but Russia, coming down to press against it like a whirlwind.
Mugawelenge, pamene inu mupita kunyumba, ndi mawa. Mugawelenge mutu wa 11. Inu mukoza kuona momwe mfumu ya kumpoto, ikubwelera kumusi. Chimene sichili chinanso koma Russia, akubwela pansi kuti alimbikire kutsutsa iwo monga kamvuluvulu.
And the great battle of Armageddon will be fought right there near the gates of Jerusalem.
Ndipo nkhondo ya ikulu ya Armageddon idzamenyedwa uko komwe pafupi ndi zipata za Yerusalemu.
Notice, oh, I love this, and at that time, thy people shall be delivered. Everyone that's been found written in the book, the Lamb's Book of Life.
Zindikirani. Oh, ine ndimazikonda izi. Ndipo panthawi imeneyo anthu ako adzawomboledwa, mmodzi aliyense yemwe adadzapezeke atalembedwa mu buku, buku la moyo wa mwana wa nkhosa.
Michael, the great prince, shall stand up for what? For thy people.
Amen.
All right.
Mikaeli, kalonga wankulu, adzayimirira kwa chiyani? And wako, chabwino.
And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake. When these times take place, and some to everlasting life, and some to shame and everlasting contentment.
Ndipo ambiri ayiwo amene agona mu fumbi la dziko lapansi adzauka liti pamene nthawi izi zidzachitike, ndipo ena wakumoyo osatha, ndi wena wakumanyazi ndi kunyozedwa kosatha.
Just as sure as there's an everlasting life, there's an everlasting departure. It determines on how you treat Jesus Christ in your life.
Basi monga pali moyo osatha, kuliponso kupita kosatha. Izo zimatengera momwe iwe umachitira naye Yesu Kristu mu moyo wako.
If you love him and born again, he got his spirit, you've got everlasting life. If you don't, you have not everlasting life.
Ngati inu mukumukonda iye ndipo mutabadwa kachiwiri, ndipo mulinawo mzimu woyera, inu mulinawo moyo osatha. Ngati inu mulibe, inu ndi opanda moyo osatha.
If your name's written on the Lamb's Book of Life, you have immortal life. If it's not written there, you'll not be recognized.
Ngati dzina lanu linalembedwa pa buku la moyo wa mwana wa nkhosa, inu mulinawo moyo wachisavundi. Ngati ilo silinalembedwe pamenepo, inu simudzati mudzazindikiridwe.
What is it? All those prophecies are fulfilled. Everything right down to this time.
Nchiani chimenecho, mauneneri onse awa ali kukwaniritsidwa. Chiri chonse mpaka na kunthawi ino yomwe.
The head of gold was passed away, as Daniel said it would. The Babylonian kingdom.
Mutu wa golide wapita kale, monga Daniele anarizo zikanadzati, ufumu wa Babylonia.
Succeeding that, he said, would be the Medes and Persia. They succeeded the Babylonian kingdom.
And they fell away. To who? The Grecians. Alexander the Great.
Pambuyo pa uwo, iya nataka nati, atakala amedi ndia Perez. Iwo anapambana ufumu wachi Babylonia. Ndipo iwo anagwa kale kwandani a Greeki. Alexander wochuka.
And they fell away to what? The Romans. And the Romans broke up to all the world, Eastern and Western Rome, the two legs.
Ndipo iwo anagwa kale kwa ndani a Roma. Ndipo a Roma anamwanzikirana ku dziko lonse. Roma wakumawa ndi wakumadzulo miendo iwiri.
And said iron and clay was on the toes, the ten toes, the ten kingdoms. And he said they wouldn't mix, they'd intermarry among one another. Romanism and Protestantism.
Ndipo iye anati chitsulo ndi dongo zinali kuzala za kumapazi, zala kumi, maufumu kumi. Ndipo iye anati izo sizikanati zidzasakanizikane. Ndipo iwo akanati adzakwatirane mosakanizikana pakati pa amodzi ndienawo. Chiroma ndi Chiprotestant.
And in that day, when this thing exists, then the stone was shoot out of the mountain without hands and rolled in and broke the thing to pieces. And it took the place of the image.
Ndipo mu tsiku limenelo, pamene chinthu ichi chidzakhalapo, ndiye mwala unadulidwa kuchokera mu phiri popanda manja. Ndipo unagubuduzikira mkati ndipo unachiswa chinthucho mwaziduswa. Ndipo iwo unatenge malo achifanocho.
So my brethren, we're having troubles tonight. Wars, rumors of wars, earthquakes in diverse places, perplexed time distress between nations.
Chotero abale anga, ife tikukhala ndi mavuto usiku uno. Nkhondo, mphekesera za nkhondo, zivomezi mu malo osiyana, kudodometsa kwa nthawi, mkangano pakati pa mafuko.
I just come back from overseas and I haven't seen a nation but what's trembling in their shoes. They don't know what's going to take place next.
Ine ndangobwelera kumene kuchokera kutsidya la nyanja. Ndipo ine sindinaliwone fuko koma limene likunjenjemera mu nsaparo zawo. Iwo sali kudziwa chimene chiti chichitike kenako.
But aren't we thankful tonight that we do know what's going to take place next? The Lord Jesus Christ shall come the second time in glory and majesty.
Koma sidirife otokoza usiku uno kuti ife tiri kudziwa chimene chiti chichitike kenako. Ambuye Yesu Kristu adzabwera nthawi yachiwiri mu ulemerero ndi ufumu.
Every man that is now written in the Lamb's book of life shall rise with their loved ones to meet the Lord.
Amen.
Oh, what a marvelous thing.
Ndipo mwamuna aliyense kapena mkazi yemwe adzapezeka atalembedwa mu buku la moyo wa mwana wa Ngosa adzauka ndi wokondedwa awo kuti akakomane nawo Ambuye mu mlengalenga. Oh, ndi chinthu chopambana bwanji.
That's the reason we say our hope is built on nothing less than Jesus' blood with righteousness.
Amen.
All around my soul gives way. He's our hope and stay.
Ndicho chifukwa ife timati chiyembekezo chathu sichinamangidwe pachina chilichonse kuposa magazi a Yesu ndi chilungamo. Ponse pozungulira moyo wanga ukupereka njira. Iye ndi chiyembekezo chathu chonse ndipo chilimikira.
And at that time Michael should stand, the great prince. Michael was Christ, of course, who fought the angelic wars in heaven with the devil. Satan and Michael fought together, or fought against each other, rather.
Ndipo pa nthawi imeneyo, Mikaeli adzayima, kalonga wamkulu. Mikaeli anali Khristu ndithudi, yemwe anamenya nkhondo za angelo kumwamba ndi mdierekezi. Satana ndi Mikaeli anamenya limodzi kapena anamenyana wina ndi mzake kani.
And now, at that time, he said as many was found written in the book was delivered, and those who had done righteous.
Ndipo tsopano, ndipo pa nthawi imeneyo iye anati onse amene anapezeka atalembedwa mu buku anawomboledwa. Ndiwo amene anachita mwachilungamo.
Watch this. And they that And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament. And they that turn away many to righteousness as the stars forever.
Penyani paizi. Ndipo iwa amene. Ndipo iwa amene ali anzelu adzawala monga kuwala kwa thambo. Ndi monga. Ndipo iwa amene atembenuzira ochuluka kuchilungamo monga nyenyezi kwa nthawi zonse.
I'll look at that sometime, I think. Brother, I go out of the morning. I love to get up early. Don't you like to rise early?
Ine ndimayangana pa izo nthawi zina. Ndipo ine ndimaganiza abwenzi. Ine ndimapita panja mmawa. Ine ndimakonda kuuka molawirira. Kodi inu simumakonda kuuka molawirira?
I remember when brother and I were in the mountains. Real early in the morning around 4 o'clock we'd rise up, look hanging back there, and there was the morning star.
Ine ndikukumbukira pamene abale ndi ine tinali mu mapiri. Molawirira kweni kweni mmawa, pafupi folokoloko, ife timakosa kuuka. Kuyangana, itapachikika mbuyo uko, ndipo uko kunali nyenyezi ya mmawa.
It gets real dark just before the break of day. We see the darkness gathering now. What is it? It's light pressing against the darkness. One has to give away.
Iko kumakhala kwa ndima weni weni kusanafike basi kufalikira kwa tsiku. Ife tikuona ndima uli kusongana tsopano. Ndichiani icho? Ndikuwala kukanikiza mauthamangitsa ndima. Mmodzi ayenera kuti apereke njira.
All the creeping things that's been running through the night, when that sun comes up, they take the shelter. When the light shines.
Zindu zonse zokwawa zimene zinakhala zikuthamanga kudusa usiku, pamene dzuwa ilo litulukira, izo zimapita kumthunzi pamene kuwala kuwala.
Night and dark, night and light cannot exist in the same building. It's either dark or it's light.
Usiku ndi ndima. Usiku ndi kuwala, sizingakhoze kukhala mu nyumba imodzi. Ndikapena mdima, kapena kuwala.
And light is so much more powerful than darkness, so is Christ so much more powerful than all the angels of the world.
Ndipo kuwala, ndi kwamphamvu kwambiri kuposa mdima. Momwemo ali mkhristu wamphamvu kwambiri kuposa adani onse a mdziko.
Now, we're taught besides it. As the light begins to come, it condenses the darkness. And the darkness gathers all of its hosts together to fight against the light. But the light prevails and comes on.
Sobano, ife timapunzitsidwa ndi aza science. Pamene kuwala kuyamba kubwela. Iko kumaundanitsa ndima. Ndipo ndima umasonkhanitsa khamu lake lonse palimodzi. Kuti umenyane ndi kuwala. Koma kuwala kumaugonjesa ndi kumatulukirapo.
And the Bible said in the last days it's sick to go back like a roaring lion.
Ndipo Bible linati mumasiku otsiriza kuti Satana akanadzakhala kupita konse konse monga mkango wobangula.
He's gathering away all of his enemies, all of his friends, our enemies, and congregating them together, heaping up under a big head the mark of the beast.
Amen.
In the ecclesiastical realms, the confederation of churches, all uniting and making himself a great organization, as same as Catholicism.
Iye ali kusonkhanitsa pali modzi adani ake onse, abwenzi ake onse adani wathu. Ndipo akuwasonkhanitsa iwo pali modzi kuwunjikana pansi pa mutu waukulu, chilemba cha chilombo, mumalo azachipembedzo, chitaganya cha mipingo, yonse kulumikizana ndi kuzipanga okha bungwe lalikulu. Mofanana monga chikatolika.
And the world empires are uniting themselves together and forming up a big head over there in the political realms called communism.
Ndipo maufumu a dziko ali kudzilumikiza okha pali modzi. Ndipo akupanga mutu waukulu kumeneko muzandale zotchedwa chikomunisti.
And the light of God is pressing on. What's happening at the same time to make it? The Christian church, the church of the living God, is being anointed. Power is coming to her. She's receiving the Holy Spirit.
Ndipo kuwala kwa Mulungu kuli kukanikizabe ndi chiyani chikuchitika mu nthawi yomweyo kuti apange izo. Mpingo wa Chikhristu, mpingo wa Mulungu wa moyo uli nkuzodzedwa mphambi kubwera kwa iwo. Iwo uli kulandira mzimu woyera.
Last year in the full gospel rings was 1,500,000 conversions. The greatest that swept the land for years after years.
Chakachata kwa authenga wa thundu munaliwone mbenuzidwa milioni zikwi mazana asanu. Kwa kukulukulu kumene kwa sesa dziko kwa zaka pambuyo pa zaka.
We're not in alley no more. We're up on Hallelujah Boulevard.
Amen.
We're not in a shed no more.
Ife sitiri mmakwalala panonso, ife tiri pansewa, aleluya. Ife sitiri munthunzi panonso.
1,500,000 conversions in the full gospel race last year. Succeeded Catholicism and everything else.
Otembenuka milioni imozi, zikwi mazana asanu, mwamalo authenga wa thundu chakachatha. Anapitirira chikatolika ndi china chili chonse.
Oh, man. What is it? Life togethering. Great healing services is come to go. Hallelujah.
Oh, my. Ndichiani cho. Kuwala kukusonghana. Misonghano ya ikulu ya majiriso ya setsa dziko. Hallelujah.
Way down in Formosa, healing campaigns are going on. Way down in Japan, healing campaigns are going on. Up in the frozen regions of the north, healing campaigns are going on.
Kulowa nkati mpaka ku Formosa, misonghano ya majiriso iri nkuchitika. Kulowa nkati mpaka mu Japani, misonghano ya majiriso iri kuchitika. Kukwela kumadera achisanu akumpoto, misonghano ya majiriso ikuchitika.
Around the world, healing campaigns. Hallelujah. And are receiving the Holy Ghost of everybody.
Amen. Thank you, Jesus.
We're at the end time.
Kuzunguli ya dziko, misongano ya majiriso. Hallelujah. Hamuna akulandira mzimu woyera akulikonse. Ife tili pa nthawi yotsiriza.
What we're doing? And the devil says, now is my time. He's congregating his forces.
Kodi izo zikuchita chiyani? Ndiye mdelekeza kuti sopano ndi nthawi yanga. Iye akusonkhanisa ankhondo ake.
Confederation churches trying to stop it.
Amen.
Say they're nothing but a bunch of noise boxes. There's nothing to them. It's all fanaticism. There's no such a thing as working in the supernatural.
Chitaganya cha mipingo kuyesera kuti ayimise izo. Kumari iwo sali kanthu koma gulu la mabokosa phokoso. Palibe kalikonse kwa iwo. Izo zonse ndi zotendeka. Palibe chinthu chotero chonga kugwira ntchito mu zauzimu.
At the same time, the head of the American Medical Association writes a piece of paper and said, no man's got a right to come into a sick room to minister to the people that don't believe in Almighty God and accept Him as His help.
Amen.
Ndipo pa nthawi yomweyo mutu wa Amerika gulu la zamankhwala likulemba chiduswa mu pepala ndipo anati palibe munthu yemwe ali nawo ufulu kuti azibwera mu chipinda cha odwala kuti adzatumikire kwa wanthu amene samakhulupirira mwa Mulungu wa mphamvu zonse ndi kumulandira iye monga mthandizi wawo.
The Christian Herald interviewing doctors last month gave write-ups that I couldn't write myself if I was trying to brag on
them. Christian Herald, powafunsa madokotala mwezi watha, anapereka zolemba, zimene ine sindikanakhoza kuzilemba mwini wanga, ngati ine ndikanati ndiyesere kubwekelera pa izo.
What is it? In the midst of everything, God will cause His enemies to testify to His glory. Yes, sir.
Ndichiyani icho? Mkati mwa chilichonse, Mulungu adzapangisa adani ake kuti achitire umboni kwa ulemerero wake. Inde Bwana.
The doctor said we can only administer aid But God is a healer.
Amen.
I said them great men Holy. Just finding out what we bunch of nitwits know all the time.
That's right.
Logo naranati. Ife dikosa goka kupeleka zothandizira koma Mulungu ndiye mchirisi. Ine ndinati amuna akulu amenewo akungofufuza zimene ife gulu la zizete takhala tikuzidziwa ndayo yonseyi ndikokulondola.
Some of these glorious days, you'll find out that this bunch of power that changes harlots to ladies and drunkards to kill them.
Hey, Christmas
is the very power that'll lift them out of this earth and take them home in the rapture. It may be too late. It may be too late for many.
Ena masiku a ulemelero awa inu mudzapeza kuti mulu wa mphamvu imene imasintha mahule kukhala madona ndi zidakwa kukhala njonda ndi akhristu ndi mphamvu yomweyo imene idzawanyamula iwo kuchokera pa dziko lapansi lino ndi kuwatengera iwo kwawo mumkwatulo ku ulemelero. Izo zikoza kukhala mochedwa kwambiri. Izo zikoza kukhala mochedwa kwambiri.
At that day, Michael shall stand for the people. He is standing for the nations. He's standing for the people.
Patsukuli menelo, Mikaele adzaimira wantu. Iye sali kuimira mafuko. Iye kuimira wantu.
And many those that sleep in the dust of the earth, some shall rise to everlasting shame and contentment. But those that be wise and turn many to righteous shall shine as the stars forever and ever. Hallelujah.
Ndikwambira iwo amene akugona mufumbi la dziko la pansi wena adzauka wakumanyazo osatha ndi chinyozo koma iwo amene ali anzeru ndipo atatembenuzira wena kuchilungamo adzawala monga nyenyezi kwa nthawi za nthawi. Hallelujah.
Why should I care? They're building a palace for me over there. Come over to see me someday.
Hey, magabena msasa. Chifukwa chiyani kudina ndizisa mala. Iwa kudimangira ine nyumba ya chifumu kumeneko. Mudzabwele uko. Kudimudzanduone ine tsikulina.
What is it? I walked out and looked at that great morning star as she begins to move yonder. What does the morning star say? The morning stars only reflecting the supreme light of the sun coming.
Amen.
Is that right?
Nchiani cho. Inenda endapo panja ndi kuyangana pa nyenyezi ya mmawa ya ikulu iyo. Pamene iyo iyamba kusunda kutaliko. Kwani nyenyezi ya mmawa imanena chiani? Nyenyezi ya mmawa imanyezimirisa koka. Kuwala kwa pamwamba kwa dzuwa likuza. Ndikulondola uko.
The morning star, the reason it's so bright, you know how it is? The sun's so much closer to it.
Amen.
It's a pressing on. And the morning star hails the coming of the sun.
Nyenyezi ya mmawa, chifukwa chimene iyo ili, yowala kwambiri. Inu mukudziwa chifukwa chimene izo zili, dzuwa lili pafupi kwambiri kwa iyo. Ilo limakanikizabe. Ndipo nyenyezi ya mmawa imalengeza kudza kwa dzuwa.
All right, you morning stars, it's time to go to heaven. You're coming.
Amen.
Shine, morning stars, rise.
Amen.
It says the sun will soon be here.
Chabwino, inu nyenyezi za mmawa ndi nthawi yoti mupite mukulengeza kudza kwake. Walani nyenyezi za mmawa, ukani molawirira iyo imali. Mwana akhala posachedwa pa ali pano.
Come and look and see that morning star is glistening in the sky. It means that the sun will shine pretty soon.
Amen.
Pamene ife tipenya ndi kuiona nyenyezi ya mmawa iyo, pamene iyo ikunyezimira mu milengalenga, izo zimatandauza kuti dzuwa liwala posachedwa kwambiri.
And when we see the morning stars of God rising and shining to the glory of the resurrection of Jesus Christ, shows that that supreme one is pressing on.
Ndipo pamene ife tiwona nyenyezi za mmawa za Mulungu zikuuka ndi kuwala kwa ulemerero wa chukisiyo cha Yesu Kristu zimasonyeza kuti mmodzi wa pamwamba uyo akukanikizabe.
The lights are gathering, but the morning star hollers, hold on, it isn't long to
kuwala kukusonkhana koma nyenyezi ya mawa ikufula. Digirani, sikuli mwatari kampaka kucha kwa tsiku.
Hold on, when it's not long to their life, just keep holding on.
Digirani, sikuli mwatari kampaka kucha kwa tsiku. Kalani, mugungo digira.
Sister Murphy and them used to sing. Hey. Just keep holding on, daylight soon coming.
Monga mlongo mafe ndiwo, anka konda kuimba. Kalani mugudigira, kucha kwa tsiku kukubela posa jedwa.
Hold on to it. The morning stars are shining to the world now, lighting up the world. Just before the great darkness and the great thunderbolt from heaven, the coming of the Lord.
Digirani mpaka iwo, nyenyezi za mawa zili kuwalira kwa tsiku sobano, kuliwalitsa tsiku. Basi kusana yambe kukala mdima wa ukulu, ndibingu lalikulu, lochokela kumwamba, kudza kwa Ambuye.
Listen close now. Now he said, I looked at the morning star and I thought, oh morning star.
Vetselani macheru sobano. Sobano iyanati, ine ndangina pa nyenyezi ya mawa. Ndipo ine, ndimaganiza, oh, nyenyezi ya mawa.
I looked down one day, standing there, Brother Woods and I. He just got the fire started and we was going to get breakfast. I turned and looked at the morning star.
Ine ndinayangana pansi tsiku lina ndidayima pamenepo mbale udzu ndi ine iye anali atango yambitsa moto ndipo ife tinali kupita kuti tikapezeka dzusa ndipo ine ndinatembenuka ndipo ndinayangana pa nyenyezi ya mmawa.
I walked out there in the cedar bushes and the winds whispering through the pines. I stood there, felt good breathing, that good fresh morning air, and kind of frosty, plenty frosty. Go down to the creek, get a bucket of water, freeze before you get up.
Dinaenda kunka kunja uko, kuchile la mkungu za limenero. Ndipo mbepo, ikunongona, podusa mapaini. Ine, dinaima pamenepo, dinamvele la bwino. Ndikupuma choncho, mpwea wa bwino. Watsopano wa mmawa. Ndipo iko, kunalingari kwa chisanu. Chisanu chochuluka. Kupira ku, kwa wailo. Dita nyamula chidebe cha madzi, ama undana inu, musana uke.
Stand up there, raising up my hands out there in those pines. I looked at the morning star, I thought, oh, looky here, what 45 years has done for me.
Dita ima apa mambapo, dinagweza manjanga, kunja uko, mumapaina meneo. Ine dinangana pa nyenyezi ya mmawa, ine dinagaliza, oh, tayangana nikuno. Chomweza kama kumiana indizi sanu, zajira kwa ine.
I said, oh, looky here, getting wrinkled, my hands getting wrinkled, hair slipping out, teeth going. Oh, what 45 years has done for me.
Ine ndinati, oh, tayangana nikuno. Ine ndi kuchita makwinya, manjanga kuchita makwinya, sisili kutotoka, mano akupita. Oh, chomweza kama kumiana indizi sanu, zajira kwa ine.
I said, looking under that morning star, it's just as pretty and bright as it was the day that God floated off his hands and said,
Amen!
Koma, inandinari, tayangana ni kudaliko. Nyenyezi ya mawa iyo, iribasi yo kongola. Ndiyo wala monga iyo, inari tsiku limene mulungu. Anai uzira iyo, kuchokela manja mwake. Ndiwa anati, isieni yo iwale.
Then I thought of this scripture. Hey. I said, but God promised if we be wise and turn many to righteousness, we would outshine the stars forever.
Ndiye ine ninagaliza za lemba iri. Ine ndinati koma mulungu analonjeza. Ngati ife tikanati tikhale anzeru ndi kutembenuzira ochuluka kuchilungamo. Ife tidzawala kuposa nyenyezi kwa nthawi zonse.
I thought, morning star, you're shining now, but wait till we get there.
Outshine yeah.
The stars forever.
Ine ndinaganiza, nyenyezi ya mawa, iwokuwala tsopano, kwa madigira, mpaka ife tizafika kumeneko. Hallelujah, kuwala moposa, nyenyezi kwa nthawi zonse.
And I can hear that wind coming down the hill just about to break a day, whistling through those pines, saying, there's the land beyond the river. That we call the sweet forever, and we only reach that shore by faith degree. One by one we gain the portal there to dwell with the immortal when they ring those golden bells for you and me.
Ndipo ine ndimakhoza kumva mphepo imeneyo ikubwera pansi pa phiri pafupi kufalikira kwa tsiku ikunong'ona kupyola mu mapaina ameneyo kumati kuli dziko kupitirira mtsinje lomwe ife timalitcha lokoma kwa nthawi zonse ndipo ife timangokalifika gombe limenelo mwakupambana kwa chikhulupiriro mmodzi ndi mmodzi timafika kuzipata uko kukakhala ndi achisavundi pamene iwo azikayimbira mabelo agolide awo kwa inu ndine.
Then
the wise shall turn many to righteousness, and they shall outshine the stars forever and forever. Ndijindu cha chikulu bwanji, iwo amene ali anzeru adzatembenuzira otuluka kuchilungamo.
So what difference does it make anyhow? What's this little span here for? This little old dust of the earth, spinous worm. Little old mortal body's got to corrupt and go back to the dust and skin worms will eat it up.
Chodelo, ndikusiyana kwanji kumenezo zimapanga muli mose. Kodika dangaka ngono aka, nkachiyani kuno. Fumbila kale lali ngono ili latziko la pansi, mbozi opanda nsana, katupi kaka ngono kachivundi, kamene kaene la kufunda, ndikubwele lanso kufumbi, ndipo mphusi za khungu, zidzalidya ilo.
Oh my! Let me rise with all that's in me and shine to the glory of God. Lay aside every weight that the Holy Spirit can transmit His powers and glory.
Amen.
Through the preaching of the gospel and the healing of the sick to vindicate Jesus Christ raised from the dead.
Amen.
Oh my! Forever and forever.
Oh my! Ndilole nine ndizauke, ndizonse zimene zili mwa ine, ndikudzawala kwa ulemelero wa Mulungu, kudzayika pambali cholemetsa chilichonse, kuri mzimu woyera ungakhoze kutumiza mphamvu zake ndi ulemelero, kupyolera mu kulalikira kwa uthenga ndi kuchirisa kwa odwala kuti zikatsimikizire Yesu Khristu atauka kwa kufa. Oh my! Kwandhawi zandhawi.
But thou, Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. For many shall run to and fro, and knowledge shall increase.
Koma, iwe Daniele, tsegera mau, ndipo usindikize buku, ngakhale mpaka kundhawi ya mapeto, pakuti ambiri adzatamangira uku ndi uku. Ndipo nzelu zidzachuluka.
Then I, Daniel, beheld and looked, and behold, there stood other two, the one on this side of the bank of the river, and one on the other side of the bank of the river.
Ndiye ine Daniele ndinaona, ndipo ndinayang'ana. Ndipo taonani, apo panayima wena awiri, mmodzi kumbali ya gombe la mtsinje, ndi mmodzi paina. Mbali ya gombe la mtsinje.
And the one said to the man clothed in linen, Holy Spirit,
amen,
which was upon the waters, peoples and multitudes, Holy Ghost upon the people.
Oh.
Hallelujah.
Amen.
The Holy Ghost.
Mmodzi ananena kwa munthu ovala bafuta mzimu woyera. Amene analipa madzi. Anthu ndi unyinji, mzimu woyera pa wanthu. Oh, hallelujah, mzimu woyera.
Revelations 15:16 says that the thickness of multitudes, the water means thickness of multitudes of people.
Chivumbuluso 15:16, amanena kuti, unyinji ndi makamu, madzi amatandauza, unyinji ndi makamu a wanthu.
And the earth one in white linen, waving himself up and down upon the waters, with his hand up to heaven, swearing by him that lives forever and ever, when these things happen, time shall be no more.
Amen.
Hallelujah.
Ndipo pano pali mmodzi atavala mafuta woyera, akudzigwereza yekha chokwera ndi chotsika pa madzi. Atagweza manja ake kumwamba, analumbira pa iye amene ali moyo kwa nthawi za nthawi. pamene zinthu izi zikuchitika nthawi sidzakhala iliponso. Aleluya.
Time shall be the Lord swore that when we see these nations breaking and things taking place like that, the mystery of God's already accomplished.
Nthawi sidzakhala iliponso. Analumbira kuti pamene ife tikuona mafuko awa akusweka ndi zinthu zikuchitika monga choncho, chinsinzi cha Mulungu chakwaniritsidwa kale.
What is it, the mystery of God? God in you, the hope of glory shining forth, let that come to the Holy Spirit.
Ndi chiyani icho chinsinzi cha Mulungu? Mulungu mwa inu chiyembekezero cha ulemerero chikuwalapo, ubatizo wa mzimu woyera. Ndiye iye anati pamene zinthu ziti zizidzachitika nthawi sidzakhala iliponso.
They that know their God, said Daniel, in the last days many shall run to and fro, knowledge shall increase. But they that know their God,
amen,
shall do exploits.
Amen.
They shall do exploits.
Iwo amene amudziwa Mulungu wawo anatero Daniele mu masiku otsiriza, ambiri azidzathamangira uku ndi uko, nzeru zidzachuluka. Koma iwo amene amudziwa Mulungu wawo adzachita zochuluka mu masiku otsiriza, iwo adzachita zochuluka.
Oh, exploit, the faith is breaking around the world, yeah. Over and over, all over the nation's great campaigns.
Oh, zochuluka zachikhulupiriro zikufalikira kuzungulira dziko usiku uno mobwereza. Konse konse mafuko, misonghano ya ikulu.
A blinder seeing the deaf are hearing, the lames are walking. People of all walks of life are coming in and receiving the Holy Spirit. Not only the poor and pauper, but the millionaire and everything else.
Akungwa kupenya, ogonda kumva, olumala kuyenda, anthu amayendedwa onse amoyo akubwera mkati, iwo ali kulandira mzimu woyera, osatiko okha osauka ndi opembesa. Kwama ama milioni ndi china chili chonse.
God's taken and put his robe up on each one and given an invitation to the wedding supper.
Mulungu akuwatenga ndiwika mwinjiro wake pamodzi aliyense ndikuwapasa iwo zowayitanira ku mgonero wa chikwati.
And a great high priest Melchizedek will come someday and will eat the communion anew with him in the kingdom of God for these great glorious days.
Ndipo wansembe wankulu Melkizedeki azabwera tsiku lina, ndipo ife tidzadya mgonero katsopano ndiye mu ufumu wa Mulungu limodzi la masiku akulu awa aulemerero.
Oh, I'm so happy tonight.
Amen.
Yes, sir. Amen. Some great day, some marvelous day, time shall be no more.
Oh, ine ndiri wokondwa kwambiri usiku uno kuti ndiri mu ufumu inde Bwana, tsiku lina lalikulu, tsiku lina lododometsa, nthawi sidzakhala iliponso.
See, we come out of eternity. We was before there was a world. Did you know that?
Amen.
God made man in his own image.
Mukuona, ife tabwera kuchokera kumuyaya. Ife tinalipo dziko lisanakhalepo. Kodi inu mumadziwa zimenezo? Mulungu anamupanga munthu muchifanizo chake chomwe.
Where was you, he said to Job, when Job thought he had some wisdom? Said, where was you when I laid the foundation of the world? Before I laid it, when the sons of God sang together and the morning stars shouted for joy.
Kodi iwe unali kuti iye ananena ndi Yobu? Pamene Yobu ankaganiza kuti anali ndi nzeru zina, anati, unali kuti iwe pamene ine ndinkaika maziko a dziko, ine ndisanalikhazikise iyo. Pamene ana amuna a Mulungu ankayimba limodzi, ndipo nyenyezi za mmawa zinkafuula mwachisangalalo.
The morning stars shouting for joy. Them shining ones shouting for joy. Yeah. When they seen that someday they would tabernacle here on earth.
Nyenyezi za mmawa zinkafuula mwachisangalalo. Iwo walawo ankafuula mwachisangalalo. Pamene iwo anaona kuti tsiku lina iwo akadzavala kachisi wapano pa dziko lapansi.
And the king Melchizedek would come in the righteousness of God and give his life to redeem us to God back again and outshine his stars forever and ever.
Ndipo mfumu Melkisedeki akanadzabwera mwachilungamo cha Mulungu ndikudzapereka moyo wake kuti atiwombolere ife kwa Mulungu kubwerera kachiwiri ndipo tsopano nyenyezi zowala kwa nthawi za nthawi.
Where was you now laid the foundation of the world? Declare where you're hooked at. Tell me what they stand upon.
Unali kuti iwe pamene ine ndinkaika maziko a dziko fotokoza kumene iwo ana mangirizidwirako ndiuze ine pamene iwo akuimapo.
Say, gird up yourself, I want to talk to you like a man. And Job fell on his face like a dead man. He couldn't stand if God was there. There you are. Where was you when I laid the foundations of the world?
Anati, dzimange weka ine ndikufuna kuti ndiyangule ndiwe ngati mwamuna. Ndipo Yobu anagwa pa nkhope yake ngati munthu wakufa. Iye sakanakhoza kupirira izo. Mulungu anali pamenepo. Ndinu pamenepo. Unali kuti iwe pamene ine ndinkaika maziko a dziko.
This glorious gospel has been prophesied by the Old Testament prophets. It's come down through the ages. It's here tonight. It's vindicated by God. She swept the world.
Uthenga wa ulemerero uwu unali utaneneredwa ndi aneneri achipangano chakale. Izo zabwera musi kudusa mibado. Izo zili pano usiku uno. Izo zatsimikiziridwa ndi Mulungu. Iwo wasesa dziko.
They tried to put it out, but tried to put out a far more windy day and a kind of dry timber before it. Why, you can't do it. The more you fight at, more winds you give it. More winds you give it, harder it'll burn. That's the only thing.
Iwa yesela kuti auzimitse iwo, koma yesela kuti uzimitse moto, patsiku la mphepo ndi mitengo yowuma mu nkhalango bwanji. Iwe sungakhoze kuchita izo. Pamene iwe ukumenya pa iwo mochuluka, ndi pamene iwe ukupatsa iwo mphepo yochuluka. Ukamaupatsa iwo mphepo yochuluka, iwo uziyaka molimba ndi chinthu chokha.
We used to have a little fire out in the mountains when I used to try to make a fire burn early in the morning. I'd get out there and throw some sticks on it and go to smoking. I know as sure as there's a little smoke, there's fire there somewhere.
Ife tinkakhala ndi moto wa ung'ono uko mumapiri. Pamene ine ndinkakonda kuyesa kupangitsa moto kuti uyake molawirira mmawa. Ine ndinkakhoza kutuluka kunja uko ndi kukaponyera nkhuni zina pa iwo. Unkachita utsi. Ine ndinkadziwa motsimikiza monga panali utsi pang'ono, panali moto pamenepo pena pake.
The only thing I have to take my hat and go to family. And it finally caught up.
Chinthu chokha chimene ine ndinkachita ndi kutenga chipewa changa ndi kumaukupiza iwo, ndipo iwo posiriza unkayaka.
That's what the church needs today, is another fanning of their body, rushing wind like hell with the Pentecost, to fan back in the faith again to receive the Lord Jesus Christ and his coming.
Ndicho chimene mpingo kusowa lero ndi kukupiza kwina kwa mphepo ya mkokomo wa mphamvu yonga imene inagwa pa tsiku la Pentecost, kuti ukupize iwo kubwerera mu chikhulupiriro kachiwiri kuti amulandira Ambuye Yesu Kristu pakuza kwake mu ulemerero.
Look at the signs, wonders, mysterious things are happening. Earthquakes in diverse places, tidal waves breaking the banks, just like Jesus said would do. Man's heart failing, fear.
Tiyang'anani pa zizindikiro zodabwitsa, zinthu zachinsinsi zimene zikuchitika, zivomezi mu malo osiyana, mafunde akulu akugumula gombe. Basi monga Yesu anati zikanati zidzachitike, mitima ya amuna ikulephera mantha.
Fear. Oh, who's going to throw the first cobalt bomb? What will take place in a few hours? The whole world will be annihilated. While we have been in the presence of God for, if the Lord drops out of the plane, you.
Mantha. Oh, ndi ndani amene ati aponye bomba la kobati loyamba? Ndi chiyani chiti chichitike? Mumaola pang'ono dziko lonse lidzakhala litathapo, pakuti ife tidzakhala tili mu kukhalapo kwa Mulungu ilo lisana likonse ligwe kuchokera mu ndege. Ndiko kulondola.
What will it be? It'll be nothing. But we'll drop this old robe of flesh, we'll drop and rise and seize the everlasting prize. And shout while passing through the air, farewell.
Amen. Kodi icho chidzakhala chiyani? Icho sichidzakhala kanthu koma ife tidzavula mwinjiro wakale uwa nofu iwo udzagwa ndikuuka ndikutenga mphoto yosatha ndikufuula pamene tikudutsa kupiyola mlengalenga tsalani bwino tsalani bwino ora lokoma la pemphero.
It'll all be over. We'll go home, lay this old body down, exchange it for a crown and a robe yonder. That'll fade not away.
Izo zonse zidzakhala zitatha, ndipo ife tidzapita kwathu. Kukalika thupi lakale ili pansi, kulisindanitsa ilo ndi korona ndi mwinjiro kusidyako, limene liti lisadzazilale ni litha.
Turn back from an old man and old woman to a young person to live forever and ever, thou shining immortality to walk up and down the streets of glory in the presence of the Lord Jesus Christ. Saying glory to God in the highest. He has done great things in our midst.
Kutembenuka kubwelera kumwe muna wakale mkazi wakale kukhala munthu wa mng'ono kumakhala moyo kwa nthawi za nthawi kuwala moposa ndi chisavundi kumayenda chokwera ndi chotsika misewu ya ulemerero mukukhalapo kwa Ambuye Yesu Khristu anayimba ulemerero kwa Mulungu wa mwamba mwamba iye wachita zinthu zazikulu pakati pathu.
While we're in the journey today with God's power vindicating everything on every hand, let's look around and see where we're at.
Pamene ife tili mu ulendo lero, tili ndi mphamvu ya Mulungu, ikutsimikizira chilichonse pa dzanja lililonse, tiyeni tiyang'ane pozungulira, ndipo tione kumene ife tili.
Look at the fig tree putting forth buds. Look at the other trees putting forth buds. Look at the nations putting forth buds. Look at the Holy Church putting forth buds. Look at Pentecost repeating. Come back. Same signs.
Amen.
Hallelujah! Shall we pray?
Tayanganani pantengo wankuyu, ukuyamba kuphukira. Tayanganani pamitengo ina, ikuyamba kuphukira. Tayanganani pamafuko, akuyamba kuphukira. Tayanganani pampingo wa mzimu woyera, ukuyamba kuphukira. Tayanganani pa Pentecost, akubwereza, kubwereranso, zizindikiro zomwezo ndizodabwisa. Hallelujah!
Heavenly Father, we thank Thee tonight for the power of the resurrection of Jesus Christ, for His great supreme being, for His anointing of the Holy Ghost.
Amen.
Atadagu mamba ife, tikukutokozani nusiku uno, chifuwa cha mamu ya juki tiro cha Yesu Kristu, chifuwa cha umundu wake, wapa mamba wa ukulu, chifuwa cha kuzoza kwake, kwa nzimu oyera.
We thank Thee because that He's here now, a living, ever living, making intercessions upon our confession.
Ife tikukutokozani inu, chifuwa kuti iye, alipano tsopano wamoyo, wamoyo ndai zonse, akupanga chitete zero, pakuvomereza kwathu.
We thank Thee for His healing power that snatched us as firebrands, Lord, brought us from the grave, has raised us up and renewed our strength and given us power that we might go forth and shine here in this darkness. We thank Thee for this.
Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha mphamvu yake yochirisa imene inatikwatula ife ngati ochokera pa moto. Ambuye munatibweretsa ife kuchokera ku manda, mwatidzusa ife ndipo mwaonjezera mphamvu zathu, ndipo mwatipasa ife mphamvu kuti ife tikhoze kumapita ndi kumawala kuno mu mdima uwu. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha izi.
Father, we pray that You'll bless everyone that's unsaved. Bless all the saved. Grant it, Father. Heal all the sick. Get glory.
Atate, ife tikupembera kuti inu mumudalise aliyense amene ali wosapulumutsidwa. Adaliseni onse wopulumutsidwa. Perekani izi, Atate. Chirisani odwala onse. Tengani ulemerero.
Bless this little tabernacle. Bless the people. Bless Brother Neville, the pastor. Bless all the deacons, the trustees.
Dalisani kachisi wang'ono uyu. Adaliseni wanthu. Mdaliseni mbale Neville Mbusa. Mudalitse madikoni wonse. Matrusti perekani Zambuye. Sa njikani manjanu ama chiriso pa iyo.
And if the devil comes in and causes little differences, heal it, Lord, right quick. With the balm of Gilead. Grant it, Lord. Pour out the anointing oil upon them. Make them humble in heart, sweet in soul. May they walk in the footsteps of the Lord Jesus.
Ndibongati mdielekeza bwela mkati, ndikuyambisa zosia na pangono, mujirise izo ambuye, mansanga kumene, ndi mvunguti waku Gilead. Pelekani izo ambuye, sanulirani mafuta o zozela pa iwo, apangeni iwo o zijepesa muntima, o koma mumoyo, mulole iwo azienda mumastepe ambuye Yesu.
Things happen to them and they become sick. May the angel of God stand nearer to apply the blood of Jesus.
Amen.
Granted, heal all the sickness.
Zindu zatupi zikajitika kwa iwo, ndipo iwo akakhala odwala. Mulole ngelo wa Mulungu aime pafupi, kuti apake magaza a Yesu. Perekani izi, chirisani matenda onse.
Help me, Lord, as I break out down into the fields, seeing those great needs, what I need in the day. Millions have died. 144,000 heathens died today without knowing Christ. Help me, dear God.
Ndithandizeni ina mbuye. Pamene ine ndikupita kunja kutali muminda. Poona kusowa kwa kukulu kumeneko. Kusowa kwake mutsikuli. Mamiliona amalira. Zikwi zana makumi anayi ndi zinayi. Achikunja anafa lero. Opanda kumudziwa Khristu. Ndithandizeni ine wokondedwa Mulungu.
Bless us all together. And someday, rise us from this earth, yonder Lord, to sit with you in your throne in the heavenly places up yonder in Christ Jesus. Grant it, Father. Until that time, may health and strength be ours, for we ask it in Jesus' name. Amen.
Tidaliseni ife tonse limodzi. Ndipo tsiku lina mutidzuse ife kuchokera pa dziko lino lapansi kutaliko ambuye kuti tidzakakhale ndi inu mu mpando wa chifumu wanu mu malo a mwamba 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 kutaliko mwa Khristu Yesu. Perekani izi Atate mpaka nthawi imeneyo mulole thanzi ndi nyonga zikhale zathu pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen.
Oh, I want to see him. I
want to look at Kuimba kozati somo chake. Tokulu musa. Mise uya ule melelo. Mzape za mau. Zonse za tangiri kwa tukosanga lala pe. Pakudu samzikoli, di imba pakupita, uloze samyoyo kukavari, sinde wopila, mindi imandila sa, unjandi mkati, ambuya kundi tsongole, mai, di pambana, na pango peyake. Kuimba kwa kisomu chake chokulu musa. Miseu ya ule mele zape za mau. Zonse za tandiri kwa mosanga lala pe.
Now listen just a moment. How many Methodists is sure raise up your hand? Methodists? How many Baptists is sure raise up your hand? How many Presbyterians here raise up your hand? How many Nazarenes raise up your hand? How many Pentecostals raise up your hand? How many Lutherans raise up your hand?
So bano mveselani mpindi yoka. Ndiangada jimethodist amenali muno. Kweza ni mwamba manjano a methodist. Ndiangada jibaptist amenali muno. Kweza ni mwamba manjano. Ndiangada jipresbateri ali muno. Kweza ni mwamba manjano. Ndiangada Nazareni ali muno. Kweza ni mwamba manjano. Ndiangada chipentekoste ali muno, kweza ni mwamba manjanu. Ndiangada chilutera, kweza ni mwamba manjanu.
We were all here, look, a great big group mixed up, all sitting in one place in heavenly places, rejoicing in a blessing.
Chabwino ifedose dilipano, penyani, gululari kulu kwa mbiri, lidasaka nizikana, tose didakala mumalo amodzi, mumalo amamba mamba, tikusanga lala mudalitso.
I want the Methodists to shake hands with the Baptists with the Lutherans. Turn around and shake one of their hands and turn back this way. Now I'll
be saying it. So when I ine, ndikufuna Methodisti, kuti agwirane chanza ndi a Baptist. A Baptisti, ndi a Chilutera. Tembanukani pozungulira tsopano ndipo mugwirane chanza manja a wina ndi mzake. Ndipo mutembenukile mbali iyi tsopano pamene ife tikuimba iyo.
Oh, Samuel, look up,
kati Uye andi sokole nabu Maie Dipamba Ondi kuna kuona yi Pangope yake Nimba godzati somo Tage dokulumu Nise uya uleme Zagwe zamao Zense zata ndiri kwa Musanga lala be
Don't that make you feel good? Don't that make you feel like you're awesome?
Kwa rizo, sisi kukupa ngitani inu Kumvele labwino Kwa rizo, sisi kukupa ngitani inu Kumvele lamonga zanu zonse
How many Christians is here? Raise your hand.
Amen.
Everybody believes on the Lord Jesus Christ. Raise up your hand.
Amen.
Oh, what a wonderful thing.
Ndiya Kristo angata limuno. Kweza ni zanjalano. Aliense. Amena makulupira mbuye Yesu Kristo. Kweza ni mamba zanjalano. Oh my. Ndiji nujoda buisa bwanji.
As we separate, as we go from our different homes, let's go with prayer now. Let's sing our good old dismissing song. How many knows it? Take the name of Jesus with you. Everybody together now. Let's sing it.
Tsobano, pamene ife, tikusiana. Pamene ife, tikupita. Ochokela ku makwatu osiana tieni tizipira ndi pemphero sono tieni tizimba nyimbo yathu yabwino yachikale yobalalikira ngiangara kuidziwa iyo tenga dzina la Yesu ndiwe aliyense palimozi sopano tieni tiimbe
tenga dzina la Yesu na amana usauka ndiwa Ndagusanga la sandiku kutondoza litenge Konse ukita Vinalo kumita Okukuma kwake Chiembe kezo chapansi Dichume mechakuma Inde vinalo kumita Okukuma kwake Tiembe kezo chapansi Dikimewe chaguma
Betelan Padzina la Yesu kugwada Kuzilamba tisa Pama pazi yake Fumu yama kumu tiza mubega korona O ulende Watu ukadzata zina lokunika okukuma kwake chienda kezo chapansi ndichimwemwe chakuma zina lokunika okukuma kwake chiembe kezo chapansi ndichimwemwe Pano palichimene ine ndikufuna kuti inu muchite
Tengami dzina la Yesu nawe Chishango kwa Adani osu Na Yesu akaku songa nila kuma Dzina lo yega lo mpendelo Dzina lo Kukuma kwake Chiembe kezo chapansi Ndi